Satan. And he said, let me hide myself in thee. Well, I think that's so beautiful. I like that real, real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now, it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing, is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, is staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services, that they're here. I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time.
Sobano, mawa usiku, ifendai zonse tibonetsera chinthu chimodzi. Ambuye Yesu Kristu ndicho khacho. Ndipo chilichonse chomwe chili chifuniro chake cha umulungu kwa ife kuti tichite. Koma ngati icho chiti chikhale chifuniro chake cha umulungu mawa usiku, pa chisindikizo cha Mulungu, ife tikufuna kuti tiyankhulepo ngati Ambuye alola. Ndipo usiku uno ife tikupereka ngati iye kuti akhale mwayi wake kwa ife kuti tichite, kapena mwayi wathu kuti ife timuchitire iye kani. Usiku uno ife tikufuna kuyankhula pa limodzi la phunziro lofunika kwambiri la orali, chilemba cha chirombo. Ndipo usiku atha ife tinali mu mibado ya mpingo, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo kuyamba ndi mbado wa mpingo wa Efeso, ndipo tinatsirizira pa mbado wa mpingo wa Laodikaya, mbado wotsiriza wa mpingo. Ndipo Ambuye atawonjezera madalitso awo tsopano mawu pamene ife tikuyankhula. Tsopano tiyeni ife tiweramitse basi mitu yathu mwa mphindi ya pemphero, basi ife tisanati tizekule mawu awu Mulungu. Atate akumwamba chifundo, ife tili oyamikira chifukwa cha mwayi uwu umene ife tili nawo usiku uno kukhala tili a moyo. Ndikukhala tili pano pa dziko lapansi usiku uno, ndikukhala nalo thanzi ndi mphamvu, ndikukhoza kukhala mu nyumbayi kumene mawu a Mulungu akukhala ali kuwerengedwa. Ndipo ife tikupemphera, o muomboli wodala, wokhala muongoli wathu wa pachibale, amene watitsuka ife mu magazi ake ndi kutiyeresa ife kwa tchimo, ndipo tsopano akutipereka ife kwa Atate wopanda cholakwa mwa Khristu Yesu. Kuti abwera inu usiku uno ndi kutenga mawu ndi kuwatsegulira iwo kwa mitima yathu. Mulole Mzimu Woyera uchite kuwatenga mawu pamene iwo ali kuphunzitsidwa, ndipo mulole iwo apite molunjika kumalo ake, ku mtima uliwonse, mtima wanga ndi mtima waomvera. Pamene ife tili kuwasowa iwo Atate, lolani iwo kuti aperekedwe. Ndipo mulole pasakhale wina atayipidwe nawo mawu. Ndipo Atate, ngati nthawi iliyonse imenene ndikananena china chake chimene chikanakhala chili chosiyana ndi kutsogolera kwanu, mulole Mzimu Woyera uyimitse kamwa yanga. Ine ndikukumba kokha kuti ndidziwe chimene chili choonadi, ndiyeno kuti tisiyenda mmenemo. Tidaliseni ife pali modzi tsopano, tikhulukireni ife za machimo athu pamene ife tasonkhana mu nyumba iyi ya kupembedza. Ndipo mulole machimo athu akhale pansi pa magazi, ndipo mizimu yathu iyikidwe mu cholinga choyenera chakupembedza pa nthawi iyi. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, amen. Tsopano ndinali kuganiza kokha kachiduswa kang'ono kachipepalaka pano, ine ndinali nditalembapo malembo angapo kuti oti ndiziyang'anirapo kuti tiwerenge kuti tiyambe nazo. Ndipo tsopano pamene ine ndafika pamwamba pano, izo zikuoneka ngati ine sindikumverera kuti ndiwerenge aliwonse iwo, ndimo nthawi zonse momwe izo zimayendera, zowerenga zinayi kapena zisanu kuti tiyambirepo. Koma Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kapena kunena ichi poyamba. Kuti mukuyankhula ine sindimachita kuganizira. Inu mukudziwa mwina mwake monga ngati ine ndilibenso zina zokonzekeredwa pachomwe ndingati ndinene kuposa momwe inu muliri. Onani, palibe kanthu ine ndimangoyembekezera pa iye. Ndipo basi momwe ine ndikuzionera izo, ine ndimangofikira ndikuchitenga icho, ndikuchipereka icho kunja. Yeno nthawi zina izo zikoza kumveka mwaukali pang'ono nthawi zina koma zilichabe njira yokha yomwe ine ndimazilandirira izo chotero ndiyo ndiyo njira yokha yomwe ine ndingakhoze kuperekera izo tsopano mwizi lolani izo ine ndinene kachiwiri usiku uno izi sizili zolondoleredwa kwa wina payekha kapena chipembezo cha wina wake mwaona sichoncho konse ife sitimakhulupirira muzimenezo ife timakhulupirira kuti ife ndife amereka yeniyeni woona kuti munthu aliyense akhoza kukhala nawo mwayi wakupembedza mulungu molingana ndi kulamulira kwa chikumbu mtima chake chomwe ndipo ife tikufuna izo kuti ndayi zonse zizikhala mwanjira imeneyo koma mu mpingo uliwonse ife tili ndi chiphunzitso nthawi zambiri mu mabungwe zipembedzo iwo ali nacho chikhulupiriro ko iwo amakhala pa chikhulupiriro chimenecho ichi ndi chikhulupiriro chathu zilibe kanthu zimene mlaliki aganiza iye ayenera kuti azilalikira chiphunzitso chifukwa iye ali mu chipembedzo ndipo mkati muno ife tilibe chikhulupiriro koma khristu ndicho chikhulupiriro ndipo palibe lamulo koma chikondi palibe buku koma baibulo ndipo khristu ndiye mutu ndipo baibulo ndilo buku lathu lowerenga dziko lonse ndiye kachisiwanga kotero ine monga ine ndimakonda kulalikira basi mwanjira yomwe ine ndikumverera kutsogoleredwa kuti ndilalikire ndipo basi mwanjira yomwe ine ndikuchionera icho ndiyeno mu nthawi ino poyankhula makamaka pa chowawa kwambirichi cholimba gawo locheka la uthenga koma inu mukudziwa ino ndi nyumba ya chiweruzo chiweruzo chimayambira kuti nyumba ya mulungu chabwino kuno ndi kumene chiweruzo chimayambira ndipo kuli ngati inu mukanapita kuno koweruza milandu ndipo inu kuti mukalandire chiweruzo iwo ali ndi buku la lamulo kumeneko iwo amayenera kuwerenga lamulo limeneli kuti apeze chomwe iwe ukuweruziridwa nacho ndipo umo ndi momwe izo zilili mu nyumba ya mulungu ife tiyenera kuzitenga izo kuchokera mu mawu a mulungu ndipo tsopano nthawi zambiri mu zinthu izi kotero kuti inu mukhale wotsimikiza kuti mwachimvetsa ichi tsopano kuti ine ndikanakhoza kukhala ndikulakwitsa kutanthauzira kwanga kukanakhoza kukhala kolakwika koma ine ndikuyesa kuwerenga ilo mwapafupi basi ndi kungonena momwe ilo likunenera kungokhala molondola basi ndi lemba chimene ilo likunena kuti unene ndipo tsopano izo zangokhala zoyipa kwambiri kapena mwina mwake icho sichili chifuniro cha ambuye ndipo mwina icho chili ine sindikudziwa izo ine ndikanakonda kuti ndikhale kokha ndi sabata pambuyo pa sabata mu buku ili kungokhala pomwe pomwepo ndikuyang'ana ilo likugwirana mpaka uko mu Daniele ndipo Daniele ndi chivumbulutso ndikumangirizira mkatimu aneneri ndipo mawu a mulungu wonse ali pang'ono paliponse omangirizana limodzi kumene mabuku 66 olembedwa ndi chiwerengero cha wanthu mazana a zaka motalikirana ndipo palibe limodzi likutsutsana ndi linzake lina palibe limodzi lina lililonse la iwo mwangwiro sipanapezeke konse gawo la zowerenga zomwe zinalembedwa monga ilo mu dziko lonse iwo akhala kwa zaka 2,000 akuyesa kuti asinthe pemphero la ambuye kuti ayike liwu limodzi kwa ilo kapena kuchotsapo limodzi pa ilo kuti alipange ilo bwinoko inu basi simungakhoze kuchita izo oh ndi langwiro ndi mawu a mulungu ndipo ine ndikukhulupirira baibulo ndi mawu a mulungu odzozedwa liwu lililonse la ilo ndi lodzozedwa ine sindikukhulupirira apa pokha sipodzozedwa ndipo apa pali ndi apo pali ine ndimakhulupirira lililonse lodzozedwa limwina lonse lolondola kapena lonse lolakwika ndipo ngati lililonse losokonezeka ndiye ife sitikudziwa choti nkuchita koma lili pang'ono paliponse choonadi ine ndikulolera kuti ndipereke moyo wanga pa mphindi iliyonse chifukwa chachimene pakuti atero ambuye ali pano tsopano Tsopano iwo akungokhala nawo mausiku angapo awa, ndipo pajatu ife tidzakhala ndi msonkhano waloweruka usiku, kupita nazo mofanana basi zakukhala ndi ena mwa anthu ampingo anati iwo akanati kukhala mwakuda kuti abwere mutchalitchi la Mulungu m'mawa. Kuti ena iwo anati iwo akanakhala alipo loweruka usiku utatha msonkhano ndi kuthandiza kuyeresa mutchalitchi kotero kuti anthu asati adzabwere muno la Mulungu m'mawa, kapena iwo sakati achite kugwira ntchito la Mulungu kuti ayambe kukonzamo mutchalitchi. Ife sitimati ife tikufuna, ine sindine wa sabata komabe ine ndimakonda kuti ndizilemekeza kupembeza basi moyandikira momwe ine ndingakhozere. Ndipo tsopano ndiye ine ndiuganiza ine ndidzalengeza mawa usiku, mwina ngati Ambuye alola chomwe ife titi tidzayankhulepo paloweruka usiku. Tsopano usiku uno ndi chilemba cha chilombo, ndipo mawa usiku chisindikizo cha Mulungu. Iwo ala awiri kwambiri ya ine ndiuganiza maphunziro ofunika kwambiri oti ayankhulidwepo mu tsiku lino. Pakuti ine ndikukhulupirira moona kuti ife tikukhala moyo mu nthawi ya kufufuza chiweruzo ichi ya Mulungu. Ine ndikukhulupirira ife tili kumene mu tsiku la izo. Ndipo ife sitikufuna kukhala opitiriza muyezo, ife sitikufuna kukhala otentheka, ife basi tikufuna kuyandikira ilo mwabwinobwino chabe monga Baibulo litayankhulire izo pano. Ndipo ndizo zangwiro ndithu. Ndipo tsopano muchita izi ife tikuwamva anthu ochuluka ambiri lero akuyankhula za chilemba cha chilombo. Ndinu mwamvapo izo kwa nthawi yayitali. Ndi chiyani icho? Ndi ndani amene amachita icho kuti? Ndi ndani yemwe atakhale nacho icho? Ndipo ngati iwo atakhale nacho icho, chiyani? Ndi chiyani chomwe icho chite kwa iwo? Chiyani? Chiyani? Kodi icho chingakuvulaze iwe? Kodi pali choyipa chilichonse kwa icho? Chabwino, tsopano ndicho chimene ife tikufuna kupeza kuchokera ku mawu a Mulungu. Chinthu choyamba ngati pali chilemba cha chilombo chayankhulidwa mu Baibulo, ndipo chinthu chotsatira ndi mbado uti umene icho chiti chidzakhalemo, ndipo ndi anthu ake ati amene atadzakhale nacho icho. Ndipo iwe ungachite chiyani? Kodi iwe ungakhale nacho icho ndi nkusadziwa icho? Ndi zina zotero izo basi mafunso amenewo ngati choncho. Kotero mwakukhoza kwakudziwa kwanga kuti uwu udzakhala umodzi wa maphunziro ofunika kwambiri awiri amene ine ndingakhoze kuwaganizira mu Baibulo, chilemba cha chilombo ndi chisindikizo cha Mulungu. Tsopano choyamba ine ndili ndi lemba pano kuti ndisonyeze ngati kapena kungolemba basi kuti ine nditembenukire kwa ilo, ndipo ilo ndi woyera. Oyambirapo tiyeni tingoona chimene chilemba cha chilombo chili ndi kodi ndichootsa kukhala ndi chilemba ichi ndi choncho. Tsopano muchivumbuluso mutu wa 14 ndi ndime ya 9 ndi uthenga wa ngelo wachitatu. Tsopano wophunzira aliyense wa Baibulo, ine ndikumuona mʼbale Stanley apa ndi atumiki wena awiri kapena atatu akhala pano. Ndipo usiku watha apo panali abale wena pano wochokera ku Baptist Seminary mu Louisville, ndipo mwina mwake alipo wena usiku uno ine sindikudziwa. Ndipo alipo mwina mwake a Methodist, a Baptist, a Katolika, ndipo mwina mwake akhoza kukhala Myuda wa Orthodox ine sindikudziwa. Koma sindizo ayi, izi sikuti ndipweteke kumvelera kwa aliyense osati konse. Ndipo ndizo chabeza basi momwe Baibulo lalembedwera kuti tiwerenge ilo ndi kulola inu kuyang'ana pa ilo inu weni. Ndipo tiyeni tiyandikire ilo basi mwabwinobwino monga ife tikudziwira mwakuopa Mulungu podziwa kuti iye adzatiweruza ife chifukwa cha mawu athu. Mawu athu mwina adzatidalisa ife kapena adzatitsutsa ife pa tsiku la chiweruzo. Ndipo ngati ine ndikumvelera kuti ine ndikudziwa china chake ndipo nkuchisunga icho, ndiye Mulungu akandipanga ine kulipira kwa icho pa tsiku la chiweruzo. Ndipo miyoyo ndi manja awo zikunena mʼbale Branham ngati inu mukanangotiuza ife sibwenzi tili muchikhalidwe ichi lero. Ine ndikufuna kuyima ngati Paulo wakale, ine ndine mfulu kwa magazi a anthu onse pakuti ine sindinaleke kunena kwa inu uphungu wonse wa Mulungu. Ndikokulondola basi monga ine ndikuonera iwo, ndipo ngati ine ndikulakwitsa ndiye Mulungu andikhululukire ine. zindu izi sizibwera konse ine sindinapite ku seminary iliyonse sindinapite konse ku sukulu iliyonse ine sindinatenge konse mau a aliyense za izo ine ndinapita molunjika kumene kulowa mu baibulo mwapemphero ndipo izi ndizowululidwa mwau mulungu ndi mzimu woyera mngelo yemweyo wa mulungu amene amandilondolera ine kuti ndiziwota masombenya ndi zina zotero monga chomwecho ndi kuchirisa kwa odwala ndipo inu mukhoza kuweruza mwa zimenezo ngati izo zingakhale zolondola kapena ayi tsopano uwu ndi uthenga wa mngelo wachitatu kwa dziko ndipo inu mukudziwa chiyani uthenga wa mngelo wachitatu iwo uli kupita tsopano mu tsiku ili uku ndi kuwuluka kwa uthenga wa mngelo wachitatu ngati ndinu wowerenga baibulo apo panali matsoka atatu anatsatira iwo loyamba limodzi linachitika mu nkhondo ya dziko lonse yoyamba lina lachiwiri linachitika mu nkhondo ya dziko lonse yachiwiri inu mukuona chimene ife tikulowamo tsopano chabwino ife tili pa mapeto a nsewu tsopano tiyeni titengere izi pa malingaliro athu basi ife tisanawerenge lemba mwapamalo ife tili pakuti tikhale pa mʼbado wotsiriza motalika bwanji ine sindikudziwa palibe mmodzi angathe koma penyani tiyeni titenge kuyankhula mwambiri yakale zaka zikwiziwiri zoyamba dongosolo la dziko linafika pa chimake ndipo mulungu analiwononga dziko ndi madzi inu mukudziwa zimenezo ndiye ilo linatulukira ngati dziko latsopano ndipo zaka zikwiziwiri zachiwiri ilo linafika kumapeto ake kachiwiri ndipo mulungu anamutuma yesu kodi nkulondola uko awa ndi mapeto a zaka zikwiziwiri zotsatira 1954 ndipo uthenga yesu anati ntchito idzadulidwa mofupika kwa chiyani chifukwa cha osankhidwa kapena panalibe mnofu umene ukanapulumutsidwa iwo udzayipa kwambiri kotero ife tili pa mapeto a nthawi ndiyeno wachisanu ndi chiwiri mukuyimira ndi zaka chikwi konga mulungu anavutikira zaka zikwi zisanu ndi chimodzi ife tikudziwa kuti zaka chikwi tsiku limodzi kumwamba ndi zaka chikwi pa dziko lapansi petulo wachiwiri mwaona tsopano ndipo mulungu anamanga dziko mu zaka zikwi zisanu ndi chimodzi ndipo mpingo unavutikira motsutsa tchimo tsopano kwa zaka zikwi zisanu ndi chimodzi ndipo chikwi chachisanu ndi chiwiri mulungu anapita kukapumula ndipo anapumula chachisanu ndi chiwiri ndipo tsopano choyimira cha zaka chikwi mpingo kuti ukhale pa dziko lapansi pano pomwe pano mu maonekedwe athupi kwa zaka chikwi opanda kudwala zodandaulisa zovuta kapena imfa mbado wopambana wa golide uwo ukubweramo tsopano pa zimenezo ine ndimakonda nyimbo imeneyo dziko likubuwula kulilira tsiku la kumasuka kokoma pamene yesu ati adzabwererenso ku dziko lapansi ine ndimayikonda imeneyo tchimo ndi zodandaulitsa zowawa ndi imfa za dziko la mdima ili zidzatha mu kulamulira kwa ulemerero ndi yesu kwa zaka chikwi kwa mtendere baibulo linati iwo analamulira ndipo anakhala mu mpando ndi khristu zaka chikwi mileniyamu tsopano uthenga wa mngelo wachitatu uwu kudza kwa ambuye kusanachitike kumene pamene chisindikizo ndi chilemba chinali kuyikidwapo tsopano kudzakhala kuli kukusa kwakukulu kukusa uko kumadzulo pamene ife tipita kunja ine ndinkakonda kutero ine ndakhala kuyambira ine ndili mnyamata kupita kunja kukukusa kwa mchilimwe ndi kukusa kwa mdzinja kupita mmapiri ndi kuthamangitsira ng'ombe kumusi ndipo ife tikatha kuzipeza ng'ombe zonse ife timakhoza kuzipeza kuchokera kumalo aliwonse ndiye ife timadula zonse zamu zimene sizili za ife zathu zinali ndi chizindikiro ndipo izo zimayikidwa chizindikiro ndipo ngati inu mukanati kodi aliyense anayamba waziwonapo ng'ombe zoyikidwa chizindikiro ndi chinthu ndithu kuwaonera iwo akuyika chizindikiro ng'ombe ine ndinkakhala ndikuzimvera chisoni ng'ombe ndipo ndi nyansi kwambiri zodwalitsa pamene iwe uyamba kuziyika chizindikiro ng'ombe wotcha chitsulo choyikira chizindikiro inali kukhala ntchito yanga kunyamula chitsulocho tikuchika icho pa ng'ombe yaing'ono itagona pamenepo ndi mapazi ake atamangidwa ndi kuyika chizindikiro chimenecho pa iyo ndipo ubweya ndi nyama zikuotcheka onyera atala pang'ono pa iyo ndikumumasula iye ndipo kuyankhula zakupita iyo imapita kwenikweni koma yang'anani iyo yayikidwa chizindikiro ndipomo ndi momwe Mulungu amatichitira ife moyenera kufika pansi kuguwa ndi kumangidwa ngati nkhumba kamodzi mu nthawi koma mbale pamene mzimu woyera uyika konse chizindikiro pa iwe iwe ukhoza kuchitapo kuthamanga kwina ndi kukuwa koma iwe wayikidwa chizindikiro iwe ukulondola iwe uli pamenepo pamene bwana abwera iye akudziwa kuti ndiwe wakuti koma kwa yosochera ya chaka chimodzi iyo munthu uyu amene watsutsidwa kuti amasulidwire mkati pa akumidzi tsopano nthawi yoyika chizindikiro ndipo tsopano pakhala okwera awiri okha mu izi amene akhala Mulungu ndi Satana Satana atenga ake ndipo Mulungu atenga ake usiku uno ife tiona amene akuvala chizindikiro cha Satana ndipo mawa usiku ife tiona yemwe akuvala chizindikiro cha Mulungu molingana ndi mawu a Mulungu tsopano pano pali utenga wa mngelo ndime ya 9 ya mutu wa 14 tiwerenge malemba angapo awa pano amene ine ndawalemba ndipo mngelo wachitatu anawatsata iwo akunena ndi liwu lalikulu ngati munthu aliyense alambira chirombo ndi fano lache nalandira lemba lake mu mphumi yake kapena dzanja omwewo adzamwako za vinyo wamkwiyo wa Mulungu umene ukutsanuliridwira popanda kusakaniza mu chikho cha mkwiyo wake ndipo adzazunzidwa ndi moto ndi miyala ya sulfure pamaso pa angelo oyera ndi pamaso pa mwana wankhosa zedi sindikufuna kanthu kochita ndi zimenezo penyani ndipo utsi wakuzunzika kwawo unakwera mmwamba kwa nthawi za nthawi ndipo iwo alibe mpumulo usana kapena usiku amene apembedza chirombo ndi fano lake ndi aliyense amene alandira chilemba cha dzina lake ine sindikufuna kanthu kochita ndi zimenezo ine ndili wotsimikiza eya mvetserani kundime yotsatira pamene ine ndikuyang'ana pa iye pano pali chipiriro cha oyera pano pali iwo amene asunga malamulo a Mulungu ndipo ali ndi chikhulupiriro cha Yesu Khristu tsopano mutu wa 15 ndi ndime ya 2 ndipo mvetserani tsopano mu mutu wa 15 ndi ndime ya chiwiri tsopano ife tinali kuwerenga ndiye kuchokera ya 19 ndi ndime ya 9 tsopano wa 15 ndipo ndime ya chiwiri oyamba anapita natsanulira mbale yake pa dziko lapansi ndipo pamenepo panagwa phokoso zilonda zoyipa pa amuna amene anali ndi chilemba cha chirombo ndi pa iwo amene apembeza fano lake mutu wa 16 ndipo ndime ya 2 ndipo ndiye amene mafumu a dziko lapansi anachita naye chiwerewere ndipo okhala pa dziko lapansi aledzeretsedwa ndi vinyo wamkwiyo wa chiwerewere miniti chabe ine ndikupempha kukhulukira kwanu ndinatembenuza ndiyenera kuti ndinatembenuza awiri a iwo kamodzi chabwino tsopano mutu wa 20 ndi ndime ya 4 chabwino apa ife tili ndipo ine ndinaona mipando yachifumu ndi iwo amene anakhala pa iyo ndipo chiweruzo chinaperekedwa kwa iwo ndipo ine ndinaona miyoyo ya iwo amene anadulidwa mitu chifukwa cha umboni wa Yesu Khristu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu iye amene sanalambire chirombo kapena fano lache kapena sanalandire chilembacho pa mphumi zawo kapena mu dzanja lawo ndipo iwo anakhala moyo ndipo analamulira ndi Khristu zaka chikwi sungakhoze kulandira chilemba cha chirombo ndiyeno nkupembedza Khristu kapena kukhala ndi iye koma aliyense amene ati adzapembeza chirombo kapena fano la chirombo adzazunzidwa mukukhalapo kwa Mulungu ndi mukukhalapo kwa angelo oyera ndicho chimene Ambuye amanena za icho tsopano ife tati tiyambe timenuzani mu Bible lanu tsopano ku mudu wa 13 wa chivumbulutso ndipo ife tiyamba mu mphindi pangono chabe. Tsopano izi ndi zofunika kwambiri ndipo mvetserani mwatcheru tsopano. Poyamba ife tikufuna kutenga phunziro lathu kuchokera pa usiku watha. Usiku watha ife tinatenga pa mibado ya mpingo. Kuli momwe ife tinaonera Yesu akuima mu mpingo wake akuyangula ngati liwu la madzi ambiri ndipo iye anali ndi tsitsi ngati kubweya maso ngati malawi ya moto. Kumbukirani onse vumbulutso lili maso mphenya ndipo mwachipipiritso zonse za izo zili ndi tanthauzo kotero inu muyenera kupenya mwatcheru wawerenga aneneri kuona chimene zipipiritso zinkatanthauza ndiye nkufanizitsira izo chakuno kotero kuti inu mudzadziwe chimene zopipiritsazo zimatanthauza kwenikweni. Anali ndi maso ngati malawi ya moto akutamangira uku ndi uko kupyola pa dziko lapansi ndipo ife linapeza kuti malawi amenewo monga malupanga. Lupanga linatuluka kuchokera mkama mwake ndipo lupanga lakuthwa konsekonse. Ndipo ife tinapeza kuti amenewo anali mawu a Mulungu amene anapita kuchokera mkamwa mwa mpingo ndipo ilo likanakhoza kudula ngakhale mpaka ku mafuta a mfupa ndi ozindikira malingaliro ndi zankati mwa mtima a Hebrew mutu wa 4. Ife tinawupeza mpingo utayima pamenepo mukukongola kwake Khristu ataumbidwa kumene mwa iwo ndipo mpingo unali utavala chovala choyera ndipo inu munazindikira iwo unali mkazi kuzungulira pachifuwa iwo unali ndi chovala chophimba pa manyazi ake ndipo unali ndi chingwe cha golide chokokedwera mozungulira icho chimene chinagwirizitsira iwo pozungulira pachifuwa choyera kunena za chilungamo cha Khristu ndipo chingwe cha golide chimayimirira uthenga kulalikira kwa uthenga kumabweretsa mzimu woyera pa mpingo chilungamo cha Khristu chimawugwira iwo pamenepo utamangidwa ndi chingwe chingwe chomangira ndiye iye anali kuima pa mapazi ngati mkuwa umene unali utaotchedwa mung'anjo mkuwa mayangula za chiweruzo cha umulungu ndipo Mulungu kuti akondweretse lumbiriro lake lalikulu limene iye anatenga iye anatumiza Khristu ndipo Khristu analipira chiweruzo cha umulungu ndiyeno mpingo wakhazikitsidwa pa chiweruzo cha umulungu Khristu akuima mu malo ake ndithunzi chokongola bwanji akuima mu zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide ndiyeno ife tikupeza kuti mbado wa mpingo woyamba chimene iwo unali nacho ndiyangati anali pano usiku watha ine ndikuona dzanja lanu chabwino ndi zozabwino. Mbado wa mpingo woyamba ife tikupeza mu mbado wa mpingo wa Efeso iwo anali ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo iwo ankawabatiza wanthu mu madzi ndipo iwo anali mitundu yonse ya zizindikiro ndi zodabwitsa zinali zoti dziwasatire okhulupirira ndi momwe mu mbado wa mpingo uliwonse iwo unayamba kuzimirira kuzungulira kwachiwiri kuzungulira kwachitatu ndiye kupyola mbado wa mdima ndipo iwo anatulukamo ndi dzina labodza ndi ubatizo wabodza wonse wa madzi ndi mzimu woyera ndiyeno iwo anafika mpaka pansi mbado wotsatira ndipo iwo anawalitsirapo pang'ono ndiyeno apo panali komo litayikidwa kwakutsegula pakati pa mbado wa mpingo wa Philadelphia ndi Laodikaya ndiyeno Laodikaya anafika pofunda ndipo anapita kunja kwa iwo wonse mpaka Mulungu anawulavula iwo kuchoka mkamwa mwake ndipo kulondola ndilo lemba ndipo wazambiri yakale aliyense ndi wokhulupirira aliyense wa Orthodox amadziwa kuti mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyo kapena zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide monga Bible linanena zinali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo monga zoyimira za chipangano chakale muchatsopano kuno ndipo basi monga izo zimatuluka kunja koma apo ndipo libakhala kugwedeza kwakukulu ndi chitsitsimuso basi kusanafike kutseka kwa nyengo ya mitundu Ayuda asanautengenso iwo. Kumbukirani amitundu alikokha ndi kuchuluka kwa ndayo werengeka ya chisomo Bible nati iwo akanapondereza pansi makoma a Yerusalemu. Yesu anati mpaka nyengo ya mitundu idzakhala itatsirizidwa ndiko kulondola. Iwo uli ndi nthawi yotsimikizika, yokhazikidwa, yothera. Ndipo ife tikupezapo zinthu zimene iwo anachita kumbuyo uko. Ife tikuzindika zizindikiro ndi zodabwisa zimene zinkawatsata iwo, momwe Khristu anawawuzira iwo, momwe izo zinalili zodabwitsa ndi momwe iwo analili. Ndiye kuwala kunayamba kuzilala ndi kuzilala kunatuluka kunja. Ndiyeno basi pakutseka uko kukanakhala khomo lina lotsekuka loyikidwa kwa mpingo. Tsopano tiyeni tiime pomwe pano ife tisanalowe mu izo. Zindikirani, tiye nditenge uneneri wina umene ukubwera apa maganizo anga. Neneri anati apo padzakhala tsiku limene sipadzakhala konse usiku kapena masana, kodi ine ndikufula kwambiri ngati inu mungathe inu mukoza kuchuna chimenecho pang'ono. Ine ndikudziwa icho chikupokosera, ndipo ndicho chifukwa ine ndikuyankhula mokweza pang'ono, kotero anthu amene ali m'mbuyo akhale otsimikiza kumvetsera izo, chifukwa izi ndi zofunika kwambiri. Ndipo padzakhala nthawi tsiku, neneri anati, limene silidzakhala konse usiku kapena masana. Mwakuyankhula kwina, iko kudzakhala kuwala, koma ilo lidzakhala la mitambo. Onani, tsiku la mitambo. Koma mu nthawi ya usiku kudzakhala kuwala. Ndi chithunzi chokongola bwanji. Tsopano pamene mpanda kuti utulukira pa tsiku la mitambo ili, izo zikutanthauza kuti apo padzakhala nkhondo ndi mavuto, ndi zokwera ndi zotsika, ndi nyengo, ndi mipingo, ndi timalingaliro, ndi chilichonse. Iko sikudzakhala kuwala ngakhale mdima. Iyo idzakhala nthawi imene ife tidzadziwa kuti pali Mulungu ndipo pali uthenga. Koma iwo basi mokhweka sangakhoze kupenya kupyola iwo. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza? Iwo adzati Bible linanena kuti iwo anachita izo kumbuyo uko pa Pentekoste. Iwo anachita izo mu mpingo woyambirira. Iwo anali ndi zizindikiro izi ndi zodabwitsa. Koma watu mpingo watu sumaphunzisa izo. Mwaona ndiwo mtambo osati mdima kapena usana. Komabe ife timakhulupirira mwa Yesu Khristu. Ife tikukhulupirira mukukudza kwake kwa chiwiri, ndipo ife tikudziwa kuti iye akudza. Bible linati iko sikudzakhala kuwala ngakhale mdima. Iwe sungakhoze kulitcha ilo tsiku, ndipo iwe sungakhoze kulitcha ilo usiku. Koma zindikirani, mu nthawi ya madzulo kudzakhala kuwala. Mu nthawi ya madzulo, pamene wanthu akummawa, buku ili ndi buku la kummawa, Bible lili. Pamene kuwala poyamba kunatulukira pa mpingo woyambirira ku Efeso, chabwino ife tikukumbukira ndi kuona chimene chinachitika kumeneko. Kuwala kwa Mulungu kunabweretsa kupyolera mwa Yesu Khristu, mwa kutsanulira koyamba kwa mzimu woyera, ndipo kunapereka kuwala kwa dziko lonse, ndipo kunalemba Baibulo. Kodi ndi kulondola uko? Tsopano iye analonjeza pa dziko la kumadzulo, dzuwa limatuluka kummawa pakuyamba kwa nyengo ya chisomo. Tsopano dzuwa likulowa kumadzulo pa wanthu akumadzulo. Ife ndi wanthu akumadzulo. Ndiye iye analonjeza kuti kudzakhala chisisimuso, ndipo kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo. Tili pano kuwala kukuwala, ndipo mdima sunakuzindikire iko ayi. Ndi zimenezo wanthu amakonda ntchito zoyipa bwinoko kuposa momwe iwo amachitira ntchito zabwino. Koma ilo pamene likukonzekera kugwera pa mzere wakutali, ndipo ndi kuwala kochepa bwanji kumene Petri nako, gwiritsitsani kwa iko. Penyani, ndi dzuwa lomwelo limene linatuluka kutsidya pa Yuda likulowa pano pa mitundu onse kupyola mu mbado pano, kupyola zaka mazana awiri izi. Iwo anali ndizi ndizo ndi mabungwe ndi nyengo ndizi ndizo, ndipo anthu sakudziwa pamene iwo akuima. Koma Bible likulonjeza Mulungu anatero kupyolera mwa aneneri kuti mu nthawi ya madzulo kudzakhala kuwala. Iko kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo. Ine ndikukhulupirira ife tili pano, dzuwa likulowa, chilengero chonse chikubula kulirira tsiku limenelo. Zindikirani, zimenelo ife tikupeza kuti chimene iwo anali nacho uko pa mbado woyamba kumene wampingo, iwo anatenga chiphunzitso cha chilendo. Chinthu choyamba icho chinangokhala ntchito zina. Iye anati iwe ukudana nazo ntchito za Anikolai. Ine ndikudabwa chimene chinikolai chinali. Ine ndinafufuza zimenezo mopiola ndikupiola mbiri yakale mobweleza ndikubweleza ndikubweleza kupiola ndemanga zabwino kwambiri ine ndikana koza kuzipeza ndipo palibe aliyense akana koza kudziwa kubadula ngati ito chinali chiphunzitso chimene chinayambitsidwa ndi munthu Nick Nicholas amene anali kuganiziridwa kukhala mmodzi wa atumwi amene anakhala ngati anapita mosochera iye anadziyikira chikhulupiriro kapena china chake chinzake ndipo kuchokera pamenepo kunayambika chinikolai izo zinali ntchito poyamba ndipo zimene zinali ntchito mu Efeso mu mbado wa mpingo wotsatira zinadzakhala chiphunzitso iyeno chinapita mu mibado ya mdima yakuzunza tsopano chiphunzitso chomwecho cha chinikolai chimene chinayambika apa mu mpingo oyamba kuti atha kuzungulira koyamba kutatu kapena kunayi kwa atumwi icho chinadzakhala ntchito iwo anayamba kuganiza chabwino ichi chingakhale chilicho tsopano nonse ainu mukudziwa momwe izo zatulukira ndino owerenga baibulo tsopano izo zinayambira pafupi AD 600 ndi kapena 306 chimene iwo amachitsa kutembenuka kwa Konstantini iye sanatembenuke nkomwe mamuna amene angachite zinthu zauve zimene munthu uyo anachita sanali atatembenuzidwa ndiko kulondola chinthu chokha chimene iye anachita konse chimene chinali ndi chilichonse chachipembezo chilichonse kwa icho nkomwe iye anayika mtanda pa tchalichi cha Sofia woyera kulicho sinali china chake choti upitire nacho kumwamba chabwino iye anawawuza khristu ngati iye akanati akapambane nkhondo imeneyo iye akanakakhala mkhristu ndipo iwo anapemphera ndipo iye anapita uko ndipo anapambana nkhondoyo kapena kupambana kumenya nako ndipo iye anabwerako ndipo anati chabwino ine ndi joina mpingo choyimira chokongola kwambiri cha membala wofunda wa mpingo lero ndiko kulondola kuyika mtanda pa tchalichi itachitika imfa yake iye anali ndi ana amuna awiri ana amuna atatu Konstantini Konstantiasi ndi Konstantinopo amene anayambisa kupanga kummawa ndi kumadzulo kwa Roma ndipo iwo anagawenikana ndipo mmenemo ndiye munakhala ufumu wa Ottomani motsatira mu nthawi imeneyo ndiyeno iwo pafupi kuzungulira kwachiwiri kapena kwachitatu kuzungulira kwachinayi kwa atumwi ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa iwo anayamba kukangana pakati pa wina ndi nzake ndipo iwo anagawikana kalingaliro kakang'ono aliyense inu muutenge mpingo uko pamene mpingo wa chiwesile wa Methodist uja unali mu mphamvu iwo unali mphamvu pamene John Wesley anali kuno walutera unali mu tsiku lake ndi wina uliwonse koma mulole woyambitsayo afe kamodzi ndiyeno iwo amapita mosochera pamene ambuye anaonekera koyamba mbuyo kutaliko pamene iwo ankafuna ine kuti ndiyambe kupanga bumbwe pa izi zotero monga chonchi ine ndinapita uko ndipo ine ndinaona kumene Dwight Moody woyambitsa wamkulu sukulu ya baibulo ya Moody ndipo ine ndinaganiza ngati Dwight Moody angakoza kuyangana pa sukulu ya baibulo iyi chimene munthuyo anayima nacho ndi chimene iwo akuchita tsopano chabwino ine ndinali penyani kuno penyani bwanji ngati Wesley Calvin Knox Sankey kapena Fine aliyense wa iwo akanauka lero ndikuona mpingo wawo kumene uli omayi onani kuzungulira koyamba pamene munthu ali kuima pamenepo iye amagwirira choonadi yang'anani pa Dr. Dawi mu mzinda wa Zion bwanji lero kuseka kumene pa nkhope ya machiliso a uzimu pamene mzinda unakhazikisidwira pa iwo koma pamene Dawi anafa ndiye panatulukira chiyani Blake John Lake ndi onse amenewo ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa iwo watsirizikira mozungulira tsopano mpaka Assemblies of God alowa muizo ndi gulu lalikulu la zamaonekedwe ndi chilichonse ndipo mpingo wapita ndikubwelera mbuyo ndi muchikhalidwe chonyansa kotero ine ndinapeza izi baibulo linati Davide anawatumikira ambuye bwino mu mbado wake kotero ine ndinati ambuye ine sindikufuna bungwe ndiloleni ine ndikutumikireni inu ndi mtima wanga wonse pamene ine ndili pano wa moyo ndiko kulondola chotsatira inu mudzakhala naye munthu wina pamene ine ndili nditachoka inu mudzakhala naye wina wake kutenga malo wake ndizo zonse musati muyesere kumanga pa wina wake inu simungakhoze kupanga moto pa malo omwewo Israeli amayesera kumapitirira kumayenda pamene iwo anayima iwo amabwelera mbuyo iwo amayenera kupitirira kuyenda usiku uliwonse kupanga moto watsopano usiku uliwonse kumangopitirira kupita patsogolo ndipo ndicho chimene ife tiyenera kuchita chimene Lutera anali nacho chinali chabwino, icho chinali cha tsiku la Lutera. Chimene Wesley anali nacho chinali chabwino, ilo linali tsiku la Wesley. Chimene Achiyero anali nacho, icho chinali chabwino, icho chinali cha tsiku lawo. Ife tikukhala mu tsiku lina. Tsopano ife tikupita patsogolo. Ndipo padzakhala tsiku tikapita ife, ilo lidzabwera mofanana basi. Koma tiyeni tiziyenda mukuwala pamene kuwala kuli pano. Tsopano ndipo ine ndikuzindikira ichi kuti mmenemo chiphunziso ichi chikukhala chinthu choyamba inu mukudziwa mpaka icho chinaswekera mugulu la timalingaliro ndi a Roma anatembenuzidwa. Tsopano ufumu wa Chiroma kuyambira masiku a Roma kulanda koyamba ndi kupambana nkhondo ya mitundu pa Greece kutachitika kugwa kwa Alexander the Great lakhala lili fuko lolamulira la mdziko. Anthu achi Roma mbado wa amitundu. Daniele ananena choncho mu masomphenya. Ife tifika kuzimenezo mu maminiti pang'ono. Koma ilo nayi zonse lakhala ndi mphamvu zolamulira pa dziko lonse Chiroma. Ndiyeno ife tikupeza kunja uko ndiye kuti iwo anaupanga bungwe mpingo. Gulu la anthu linakhala pamodzi pafupi 666 ndi kudzitcha okha makolo oyambirira, makolo a mpingo. Magulu amuna anadza pamodzi ndi kuchititsa konsolo ya chimene iwo ayenera kuchita. Ndipo iwo anakhazikitsa bungwe. Ndipo mundilole ine ndiyangule pano abwenzi anga okondedwa achi Khristu, onse achi Protestanti ndi achi Katolika. Ndipo tsopano ine ndikuganiza ine ndili nawo abwenzi achi Katolika amene akhala pano. Ine sindikunena izi kuti ndipweteke kumvelera kwanu. Chifukwa ingodikirani maminiti pang'ono chabe, ndipo ife titengera Branham chabe na kumenemo na Yesu. Onani, miniti chabe. Ife tiyenera kokha kulalikira uthenga monga iwo wayikidwira pano. Zilibe kanthu kumene. Yohana anati ngwangwa inali itayikidwa ku muzi wa mtengo, siyani zibandu ziziwulukira kulikonse kumenezo zikufuna kutero, ndiko kulondola. Iye ayenera kudula mitengo ndi zinthu. Koma penyani, kali mmenemo iwo anapanga bungwe mpingo oyamba. Ndipo iwo anakhala pamodzi ndi kupanga bungwe mpingo oyamba umene unkatchedwa mpingo wa konsekonse kapena mpingo wa Katolika mu Roma. Ndipo Akatolika amanena kuti iwo ndiwo mayi wa mpingo. Ndipo ndizo chimodzimodzi zoona. Ndiwo manthu mpingo wa chibungwe mokhoza. Ndi nthawi yoyamba mu mbiri ya kale ya dziko lonse imene mkale lonse panakhala pali mpingo wopangidwa bungwe. Panalibe konse kuchokera ku mpanda kucha wa nthawi tiola mu masiku a Israeli iwo sanali ayi, iwo sanali bungwe, iwo anali mtundu osati bungwe. Ndipo iwo Yesu Khristu sanapange bungwe mpingo komwe, palibe watu umwe anapanga bungwe mpingo, ndipo palibe nthawi kupyola itatha mibado itatu kapena inayi atachoka iwo anapanga pokonse bungwe mpingo. Ine ndikufuna kuti inu mubwerese mbiri yakale ndi kuyika chala chanu pa kundionesa ine pamene izo zili. Ndipo ine ndawerenga Josephus ndi onse za mbiri yakale odziwika kwambiri amene ife tili nawo mdziko lero amene ine ndikuwadziwa. Chifukwa ine ndiyenera kukhala wotsimikiza. Ine ndikupanga kuyankhula uku pamaso pa zikwi za wanthu. Iwe uyenera kukhala wokhoza kudziteteza ndi kutsimikizira chimene iwe ukuyankhulapo ndiko kulondola. Uko kunalibe konse bungwe ndipo osati. Ndipo Petulo woyera sanayambitse konse mpingo wa Katolika. Ine ndikufuna mbiri yakale imodzi kapena chidutswa chimodzi chalemba. Petulo woyera anali mwamuna wokwatira. Nekuti iye anali papa, iye sakanakhoza kukhala papa. Petulo anali mwamuna wokwatira. Baibulo linati mpongozi wake wamkazi anagona chidwalire ndi malungo, ndipo Yesu anamuchiza iye. Ndipo monga ine ndikudziwira, Petulo woyera sanapite konse mu Roma. Ndipo palibe mbiri yakale imene imasonyeza konse kuti iye anali mu Roma. Ndipo ndiko kunakwitsa. Koma iwo anapanga bungwe ndipo anakhazikitsa limodzi mpingo wotchedwa mpingo wa konsekonse. Kumeneko iwo anapanga pembelo la konsekonse. Iwo anali ndi chiyanjano changwiro. Aliyense amayenera kukhala limodzi, aliyense akunena chinthu chomwecho, pembelo lomwelo limanenedwa. Ndipo iwo anapanga mulu walemba watenga iwo kuchokera mu Baibulo ochuluka iwo ndi kuwapanga wena. Palibe ayi purigatorio amene anachulidwa nthawi imodzi mu mabuku onse opatulika a Baibulo. Mulibe tikuoneni Maria, mulibe kanthu konga zimenezo, zili nthawi zonse zosiyana motsutsa izo paliponse mulemba. Munalibe konse izo pa nthawi iliyonse. Ndipo ngati inu mungapeze malo aliwonse, inu muli nawo mwayi wobwera mawa usiku ndi kundikonza ine. Mulibe mmenemo paliponse, kabwereseni ansembe anu kapena abusa. Mulibe malo mulemba amene izo zikutchulidwa konse. Buku lokhala ling'ono la Makabizi limene linawonjezeredwa mwa ili, limene sili lowuziridwa, zinthu zimene zinayikidwa mwa ili kapena kuchotsedwa mwa ili. Baibulo ili lili limodzi lokhalo ndi zozindikiridwa ndi oyambisa oyambirira kapena aliwonse azambiri yakale oyambirira mpingo kapena aliyense wa myuda wa orthodox ndipo sanazindikire konse kanthu koma baibulo ili limene ife tili nalo lero tsopano ndiye mmenemo mvetserani mwatchelu tsopano tsopano inu mukuganiza kuti akatolika akulandira chikwapu mphindi chabe onani tsopano ndiye iwo anapanga bungwe mpingo wa katolika ndipo iwo anayamba kuzunza kuti iwo akana iwe umachita kumupanga aliyense kulikonse mpingo ndi boma kugwirizana limodzi ndipo anabweretsedwamo kuchokera ku Roma wa kuchikunja kupita ku Roma wa upapa mwauyankhula kwina kuchokera ku zamasenga zachikunja iwo anatengerapo chikhristu mu maonekedwe awoawo maona iwo sakanakonza kumvetsa chifukwa chimene munthu angayime ndi kupembera kwa chinthu chosakhalapo iwo anali achikunja kotero iwo anangogwetsera pansi Venus ndi kuyikapo Maria iwo anagwetsera pansi Jupitera kuyikapo Petulo mtundu wina wa choyimikidwa kuti azichipembedza tsopano ndipo iwo ankapembedza pamaso pa icho ndipo iwo anapanga pembero la konsekonse malinena ilo mu chilatini kotero kuti izo zisalephereke konse ndi zina zitero iwo nthawi zonse amanena mofanana ndipo iwe sungakonze kukambirana kapena kutsutsana ndi wansembe wachikatolika kapena osati wachikatolika pa chikhazikitso cha Baibulo wina anakhala wansembe wang'ono uyo kuno anali mu nyumba yanga posakhalitsapa iye anati inu a protestant inu mumawerenga Baibulo ndi kukhala ku nyumba ife akatolika timapita ku tchalichi ndi kukapembedza ine ndinati koma chiyani ndi chimenecho tsopano ndiyankheni ine limenelo iye anati mulungu ali mu mpingo wake ine ndinati iye palibe chiduswa chimodzi cha lemba chimanena choncho ine ndinati mulungu ali mu mawu ake iye anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga woona iye anati kodi inu simuganiza kuti gulu lonse la amuna likukambirana limodzi lingakhale ndi ulamuliro wochuluka kuposa munthu mmodzi yekha ine ndinati ayi ngati munthu mmodziyo ali mu chifuniro cha mulungu iye ali nacho choonadi nthawi zonse zatsimikizira icho monga ndi Yehosafati ndi Mikaya maphunziro amene ife tinakhala nawo kumene tsiku lina la mulungu lathu pamene Mikaya anapita uko ndipo alaliki 400 atayima akunena pitani uko ambuye ali ndinu pitani uko ambuye ali ndinu Yehosafati anati kodi palibe mmodzi wina kuno iye anati alipo Mikaya koma ine ndimamuda iye anati tiyeni ife timve chimene iye atanene anati pitani uko koma ine ndinaona Israeli atabalalika ngati nkhosa anati kodi ine sindinakuuze iwe maona kotero ndani yemwe amalondola kumeneko pamene aneneli 400 ophunzitsidwa atayima pamaso pa munthuyu ndipo komabe woyera wodzikukuduza mmodzi wang'ono wakale wa masanza atayima kumbuyo uko anali ndi choonali ndikokulondola ndikokulondola zozoona iye anachita iye anali ndi choonadi iye anabwanyulidwa pakamwa kumenyedwa pa icho koma iye anali ndi choonadi kotero izo zilibe kanthu kuti ndi angati amene akunena izi kapena ndi angati akunena izo ndicho chili pakuti atero ambuye ndizozo ona. Wodza enina kuima pa iwe weka. Ndawi zambiri pamene iwe uima pa mawu a Mulungu. Koma kala wotsimikiza kuima ndi chimene Ambuye anena. Tsopano iwe anapanga bungwe mpingo uno. Tupira likulu mpingo wa Katolika umene uli wolamulira pa zipembezo zonse lero mu malo a Chikhristu ndi Chikatolika. Koma iwo amati iwe susowa ife sititero. Inu mumazipeza kuti za kusadya nyama, mumazipeza kuti wansembe asakwatire, inu mumazipeza kuti izi. Anati ife sitimaphunzitsa Baibulo. Anati mpingo ndilo liwu, zilibe kanthu chimene Baibulo linena ndi chimene mpingo unena. Koma Mulungu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza koma anga akhale woona. Tsopano iwe uyenera kutenga kusankha kwako. Tsopano chinikola icho chinali chitakhala chiphunzitso ndiyeno chinadzakhala chozunza. Tsopano pano icho chikutulukira kuno mumasiku otsiriza ndiyapo panabwera chitsime kupyola mibado ya mdima ndi kuzunza. Ndiyapo panadza kulekelera pakukonza soko yamba kumene kunali Martin Luther. Martin Luther anatsutsana nawo mpingo wa Katolika. Chifukwa cha icho iye anayenda pamenepo ndipo anatenga mgonero umenewo ndipo iwo anati ili ndi thupi la Khristu. Iye anati ilo si thupi la Khristu ndikokulumunya. Ndichochonse chimene chili. Iwo amakhulupira kuti ndi ukaristiya woyera umene ukaristiya woyera umatanthauza mzimu woyera. Ndipo pamene iwe utenga umenewo iwe umatengera mzimu woyera kuulowetsa mthupi lako. Ndipo ndiko kulakwitsa. Mzimu woyera ndi ubatizo wa mzimu. Osati pamene tsiku la Pentekoste linadza kwa thunthu wansembe anafika ndi kuwapatsa iwo ukaristiya woyera kokulumunya pali lime lawo. Pamene osati mlaliki wina anauka ndi kukonkha madzi wena pa iwo ndi kugwedeza dzanja lawo ngakhale ayi bwana. Koma apo panadza mkokomo wochokera kumwamba ngati mphepo ya mphamvu imene inadzaza nyumba yonse mmene iwo anali kukhala. Cholemba ndicho chimene chili cholondola, ndicho chimene chinachitika mu mpingo umenewo, ndipo ndicho chimene chinachitika pamene kuwala kukuunikira mu tsiku ili. Apo ndi pamene kuwala kunatulukira kumeneko, ndipo apa ndi pamene kuwala kukutulukira kuno. Tsopano ngati malemba aliwonse ine ndikuwabweretsa akufunsidwa, ingoyikani iwo, ine ndikupatsani inu malo amene iwo ali, onani mulemba chabwino. Zona munthawi pang'ono chabe monga iyi kawirikawiri pamene ife tipesa ilo ife timatenga masabata ndi miyezi. Basi lemba lililonse kulitsatira ilo mmusi kukhala nawo anthu ndi Baibulo lawo. Koma ngati izo zifunsidwa mungondilola ine ndidziwe chabwino. Ndiye Martin Luther, ndiye anachoka Martin Luther panadza John Wesley. Martin Luther anatuluka ndi makatekizimu gawo lalikulu la zinthu. Iye anatuluka ndi ubatizo, iye anatuluka kupereka utatu, ubatizo wa utatu umene sunaphunzitsidwe konse mu Baibulo, sunaphunzitsidwe konse mu Baibulo. Kunalibe konse aliyense amene anabatizidwapo mu ubatizo wa utatu mu Baibulo. Ngati zili chomwecho bwerani mudzandionetse ine pamene izo zili, izo sizili mmenemo. Njira yokha imene iwo anatumidwa kuti azibatizidwira inali Pitani ndipo mukaphunzitse mafuko onse. Iye ananena kumbuyo uko ndikuwabatiza iwo mu dzina, osati mu dzina Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndipo ophunzira anatembenuka mozungulira kumene ndipo anakabatiza aliyense mu dzina la Yesu Khristu. Ndikulamulira kuti ngati aliyense anakhala atabatizidwapo mwa njira ina iliyonse amayenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwiri iwo asanalandire Mzimu Woyera. Papa panatuluka mpingo wa Katolika. Ikani malo amodzi pa Baibulo pamene munthu aliyense anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Izozomveka ndithu sichoncho izo. Loweruka usiku ndi usiku wa funso. Ine ndidzatenga izo. Ife tidzatenga kuti tiwongole zimenezo. Chabwino. Chabwino. Ine ndikufuna aliyense amene angakhoze kundionetsa ine malo amodzi amene munthu aliyense anayamba wobatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndiyenda kuchoka pa guwa ndikunena kuti ine ndine wachinyengo. Aliyense anabatizidwapo njira ine iliyonse amayenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu kuti alandire Mzimu Woyera. Ndizo chimodzimodzi ndicho chimene Baibulo limanena. Tsopano inu mukuona ife timatenga zoganizira mmalo mwa choonadi. Sovana inu muyangane palemba. Musani munene kuti chabwino mbale pranamu anatero. Inu muyangane palemba tsopano. Tengani ndondomeko zanu ndikuyangana pa izo. Yeno mansanga inu mukuzindikira wina uliwonse wa mibado ya mpingo iyo unali ndi dzina lake mpaka iwo utabwera kupyola mu mbado wa mpingo wa ndima uwu ndipo penyani izo kufanizira kumbuyo kutali mu mpingo wa Orthodox pamene mbado wa ndima kwambiri unkachitika wa Yuda unali pamene Ahabu mukupambana pambuyo pambuyo pa mfumu yayikulu ya patsogolo pa iye ndi patsogolo pa izo anatengera Israeli yense muchikhalidwe chokongola po Ahabu anabweramo ngati wokhulupirira wa mmalire chikhalidwe chofunda ndipo anapita uko ndipo anakakwatira kalonga wamkazi wamng'ono uyu Yezebeli yemwe anali wopembeza mafano ndipo anamubweretsa iye umo ndipo anabweretsa kupembeza mafano kulowa mu Israeli kodi inu simukukumbukira zimenezo choyimira chokongola kwambiri pamene chiprotestanti chinakwatiwa mu Chiroma iwo anabweretsa kupembeza mafano kachiwiri mu Chikhristu mu mbado wa ndima chimodzi mwachilengedwe tsopano penyani pamene izo zikufika pambali iyi kuno inu muli ndi chiyani choloweza malo cha mzimu woyera kokulumunya choloweza malo cha ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu Atate Mwana mzimu woyera iwo analoweza malo chilichonse ine ndikonza kutenga ndi kutsimikizira mwalemba choloweza malo pambuyo pa choloweza malo ndipo Martin Luther anagwirizana nazo izi John Wesley anadza motsatira kumene ndi chinthu chomwecho ndipo anagwirizana nacho ichi apo pana alibe konse aliyense mu Bible anakonga konse ana alibe konse chinthu choterocho ana alibe konse chinthu choterocho mu Bible palibe kutuma kapena dongosolo la icho nkomwe koma inu mumaloleza icho kokulondola inu mumaloleza izo iwo amatuluka ndikutenga chomwazira mchele chachingono ichi ndikukongera iwo pa inu chifukwa chiyani mpingo wa katolika unayambisa izo ndipo inu mumaweramira kwa izo kulondola nyamata anati tsimulira anati inu simuli inu basi simuli mkatolika inu muli ine ndinati ayi mbale ine ndine mprotestant ine ndimatsutsa chinthucho ndiko kulondola ngati mtumiki wa uthenga ndi wana a mulungu ngati wophunzira anga pano akumwamba ndipo ine ndili woti ndiziwalalikira iwo ndikukhala patsogolo pawo ngati mphunzisi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ine ndingakhale wachinyengo ngati ine sindikanamayimirira chimene chinalichoona ine ndinati inde bwana ine ndidzayima ngati icho chindipha ine ine ndipita ku ine ndingophunzisa chimene chili baibulo ndipo ine ndikulolera pa nthawi iliyonse kukambirana za iwo ndi aliyense onani kaya akhale papa wa ku Roma kapena ali bishop kapena chilichonse chimene iye ali ona inde bwana ndiko kulondola ngati ine ndikulakwitsa bwerani mudzandionetse ine tsopano ine sindikulakwitsa chifukwa ine ndikubweleza lemba inu ine sinditenga buku lanu lowerengalo ili ndi buku lowerenga pomwe pano tsopano ndiye inu mukuzindikira iwo anayamba kutuluka ndi maonekedwe onse awa tsopano masiku otsiriza pali kubwera kuzunza tsopano ife tili pafupi chivumuluso muti wa Satini tsopano kuti tiyambe nawo tsopano ngati inu muti muzindikire mpaka pansi mumutu uwu pano anati ine ndinayang'ana ndikotaonani mwana wankhosa anayima pa phiri la Sinai ayi ine ndikupemba kukhululuka kwanu ine ndili mu ndime yolakwika mumutu wolakwika wa 14 muti wa Satini ndinayimirira pa mchenga wa mnyanja ndipo ndinaona chirombo chili nkutuluka kuchokera mu nyanja chili nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi ndi pa nyanga nduwira khumi za chifumu ndi pa mitu pache dzina la mwano kodi mwano ndi chiyani ndikuchiseka kuchinyoza kuchinena icho tsopano penyani iye anali ndi mitu isanu ndi iwiri nyanga khumi ndipo penyani pamene iye anabwera kuchokera mu nyanja tsopano chivumbuluso 17 inu amene mukulemba izo 17:15 ananena kuti madzi akuyimira khamu ndi unyinji wa anthu kotero chirombo ichi chikuyimira mphamvu zopanda umulungu chirombo cholusa chinauka kuchokera mwa anthu ndipo iye anayima pa mchenga wa nyanja ndipo ine ndinaona chilombo ndipo chilombo chimene ine ndinachionacho chinali ngati nyalugwe mapazi ake anali mapazi achimbalangondo kamwe yache kamwe yamkango ndipo chinjoka chinamupatsa iye mphamvu yache ndi mpando ndi ulamuliro waukulu chinjoka feti ndi zinthu ziwiri zoti tizilingalire tsopano menyani chilombo ichi icho chinali nawo makhalidwe anayi osiyana mwa icho ndipo ngati inu mutatenga Daniel 7 ino amene mukulemba izo Daniel 7 Daniel anaona masomphenya omwewo zaka mazana asanu ndi atatu izi zisanachitike anaona masomphenya iye anaona zilombo izo zosiyana chimodzi kwa chinsake mu kuyamba kwa kulamulira kwa amitundu ndipo pano iwo ali Yohane akuona izo ndi mapepa akulamulira kwa mitundu zonse zinayi za zilongo zimenezo zikuyimiriridwa mu chimodzi adiyerekezi akale omwewo ziwanda zimene zinagwira ufumuli wonse wa aroma mpaka kupyola ndi agiriki ndi wena otero mpaka be kupyola nyengo ya mitundu zabwera mpaka mpansi ndipo zonse kukumana mu chirombo chimodzi petimupeza iye molunjika ndi kuona yemwe iye ali kulondola zonse izo nyalugwe mkango zonse izo chinjoka yangali amene akudziwa chimene chinjoka chili chinjoka chimayimira Roma eyalolani tiyeni tiwerenge izo zakhala ngati zafunsidwa mu malingaliro anu ndipatseni ine chivumbuluso mutu wa 12 mphindi chabe pano tiyeni tione pano chivumbuluso 12 tsopano penyani ndipo apo panaonekera chodabwitsa chachikulu kumwamba mkazi kodi mkazi amayimira chiyani mpingo uyu ndi mkwatibwi apa uwu ndi mpingo weniweni mkazi wovekedwa ndi dzuwa ndi mwezi pansi pa mapazi yake penyani mwezi pansi pa lake dzuwa pa mutu wake mwezi pansi pa mapazi yake dzuwa linali nyengo ya chisomo ndipo mwezi unali nyengo ya lamulo mkazi anali mpingo wa orthodox ndipo iye anali kuyima pa lamulo linali kutsirizika chifukwa lamulo linali mthunzi wa zinthu zabwino zakudza ndiko kulondola uko mwezi ulikokha mthunzi wa dzuwa kunyezimiritsa pa dzuwa ndikulondola uko kupanga mwezi ndipo lamulo linali pansi pa phadzi lake iye anali atakhala kale moyo kupyola tsiku limenelo ndipo zindikirani momwe iye anavekedwera patsopano ndi pansi pa mapazi ake ndi pamutu pake nduwira ya nyenyezi khumi ndi ziwiri mpingo wavekedwa nduwira ndi chiphunzitso cha atumwi khumi ndi awiri mwaona ndipo iye pokhala ndi mwana analira kumva kuwawa mkubala kubwereka kuti abale uwo unali mpingo wa orthodox penyani ndipo apo panaoneka chodabwitsa china mmwamba ndipo naonani chinjoka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri onani sungani 7 ameneyo mu malingaliro anu tsopano mitu isanu ndi iwiri nthawi zonse mitu isanu ndi iwiri nyanga khumi ndi nduwira zisanu ndi ziwiri pa mitu yake tsopano ndipo mchira wake unaguza gawo lachitatu la nyenyezi zamwamba ndi kuziponyera izo ku dziko lapansi ndipo chinjoka chinayima pamaso pa mkazi amene anali wokonzeka kuti abale kuti amuligwire mwana wake mwamsanga pamene iye ali angobadwa penyani ndipo iye anabala mwana wamwamuna amene anali woti alamulire mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo ndipo mwanayo anatengedwera kwa mulungu ndi kumpando wachifumu wake pingo wa orthodox utayima pamenepo dzuwa likuwalira pansi chiphunzitso cha atumwi khumi ndi awiri chabwino ndi mwezi pansi pa mapazi yake lamulo mthunzi wa zinthu zakudza kuwala kwa uthenga kukuwala tsopano lamulo linazilala pamene dzuwa linatuluka iye anamva kuwawa kuti abale ndipo iye anabala mwana wamwamuna amene anali khristu yesu ndipo iye anatengedwera kwa mulungu koma mwamsanga apa izo zili mwamsanga pamene chinjoka chimene chinali mdiyerekezi chinamuona mkaziyo atakonzeka kuti abale iye anayima kumene pa iye kuti amuligwire mwana wake mwamsanga iye akabadwa Ndipo pamene Yesu anabadwa, mfumu ya Roma inapereka kulengeza kuti ape ana onse kuchokera usinkhu wa zaka ziwiri kutsika kuti afikepo mu pa Khristu Yesu. Ndipo Mulungu anakokera ubweya pamaso ake ndi kumutengera iye uko mu Igupto ndi kukamubisa iye monga iye anachita ndi Mose mwanjira yomweyo. Apo pali chinjoka chofira cho mdielekezi. Kodi mpando wake uli kuti mu osani mu Russia, mu Roma. Bwana ali mdielekeza anamupatsa iye mpando wake ndi ulamuliro wake. Chinjoka chofira osati Russia. Ine ndimamva atumiki akulu akunena Chirasha ndi chotsutsa Khristu. Bwanji achirasha alibe kanthu kochita ndi wotsutsa Khristu. Ndicho chikomunisi chonyengezera cha chiprotestanti ndi chikatolika chabala chikomunisi. Chifukwa chimene Russia wawathamangitsira iwo kunja uko, chifukwa iwo anali ndi ndalama zonse ndipo anali ndi mapemphero onse atanenedwera kwa oyera amenewo, kotero iwo anamanga nyumba zazikulu ndipo anali ndi chuma chonse cha wanthu ndi kuchimanga mtolo icho monga choncho. Ndipo iwo anaona kuti iwo amakhala moyo osasiyana ndipo sanali osiyana ndi aliyense wa mdziko lonse, ndipo iwo anazivula izo ndipo anapanga chikomunisi. Nonga inu muli mundipatsa ine usiku wina umodzi ngati Mulungu atero, ine nditsimikizira kwa inu kuti chikomunisi chikugwira ntchito molunjika mʼmanja a Mulungu Wamphamvuzonse kuti awononge Chiroma chi. Ndipo kumbukirani, ine ndikunena izi ngati mneneri wa Mulungu, ufumu wa Russia udzagwetsera bomba la atomiki la mtundu wina pa mzinda wa Vatikani ndi kuwononga iwo mu ora limodzi pakuti atero Ambuye. Ndipo Baibulo linanena kuti Mulungu anawatenga amuna a mitima ya nkhazawo ndi kuwayika iwo mʼmanja ake, ndipo iwo anali zida mu manja ake kuti akwaniritsire chifuniro chake ndi kubweretsanso kwa iye chimodzimodzi chimene iye anali nacho chikubwerera kwa iye. Izo chimodzimodzi ndiwo mawu. Mbale, inu simukuzindikira basi momwe zinthu izi zilili zochenjera. Kumbukirani, Yesu Khristu ananena kuti wotsutsa Khristu adzakhala wapafupi kwambiri mpaka iye adzanyenga osankhidwa amene. Anali tsopano, musati mulole munthu aliyense kudololeni inu. Anali musati mukhale ngati osapembesa kunena pemphero lanu mobwerezabwereza tikoneni Mariya wodala muli inu wodzaza chisomo ndi wodala ali. Anali musati mukhale ngati osapembesa ogwirisa ntchito kubwereza kwa chabe. Iye anati ndipo inu musati mumutche munthu aliyense Atate pa dziko lino lapansi ngakhale olo, pakuti inu muli naye mmodzi Atate ndipo ameneyo ali kumwamba. Koma inu munatembenukapo osasamala zimenezo inu mumachita izo muli monse, chifukwa izo nzotchuka. Mdielekezi, nthawi zonse wakhala nayo chinthu chotchuka. Izo nthawi zonse zakhala kuchokera kuchiyambi maonekedwe achipembedzo. Kaini anali ndi chinthu chomwecho. Pano pali mzimu wake ukusundira kumene muno kupyolera mwa wotsutsa Khristu, ndipo apa pakubwera Abele mmodzi wophedwayo aponso wokulondola. Zindikirani. Ndipo tsopano penyani, zirombo zonse izi kumbuyo uko zonse zinatsirizira mu chirombo chimodzi apa chimene chinkatchedwa chirombo chofira mdielekezi. Tsopano tiyeni tiyambe pa ndime ya 15 ya mutu wa Satani. Mukuona tsopano kuti Roma anali mpando wa Satana. Chirombo cha mitu isanu ndi iwiri chokhala ndi nyanga kumi chinayima pambali pa mwana Khristu mwana kuti amuligwire iye basi mwansanga iye akabadwa. Ndi ndani anachita zimenezo? Herode, Roma, nthawi zonse wakhala. Ife tifika mu Danieli molunjika ngati ife tili ndi nthawi yokwanira, ndipo Ambuye akatithandiza ife. Ndipo ife tiona monga kulikonse mulemba kuchokera koyamba kwa mitundu mpaka kumbuyo kuchokera ku Genesis, ine ndikonza kutsimikiza kuti Babiloni anayambira mu Genesis ndipo akuthera mu chivumbulutso. Anayambira kumbuyo komwe uko ndi Nimrodi mwana wamwamuna wa Hamu kupyolera mukupembeza mafano kuti abweretse mafano mkati kuti azipembeza mafano. Ndipo izo zabwera mpaka uko mopyola ndipo zochenjera kwambiri mumasiku otsiriza mpaka izo zikudzitengera dzina la Chikhristu ndipo zikanali kupembeza mafano. Kodi Paulo woyera wamkulu mu Atesalonika wachiwiri sananene tieni tingowerenga izo ife tisanapire patali paliponse. Atesalonika wachiwiri mutu wachiwiri ndi kuona chimene Paulo ananena apa. Iye anachita kuona izo mu mzimu, izo zisanafike nkomwe mu tsiku limene ife tikukhalamo. Chabwino mayi momwe tsiku limene ife tikukhalamo ndi mawu mene ife tikukhalamo ndipo amuna ndi akaza kusonkhana pafupi pano mu mdima wachikunja ndipo sali ngakhale kuzidziwa konse izo.
What a pity.
Bwanji nzachisoni bwanji. Omwe tsiku limene Paulo anati tsiku limenelo silingati libwere mpaka kutadza kugwa kotayika poyamba ndipo munthu watchimo kukhala ataululidwa. Tsopano penyani iye akumutcha iye kuti akhala munthu ndikulondola uko. Paulo anati iye anali munthu watchimo amene anadzikweza yekha pa zonse pamwamba pa zonse zotchedwa Mulungu, kotero iye amene akupembedzedwa ngati Mulungu munthu kupembedzedwa ngati Mulungu munthu amene akanatayikidwe apa ngati choyimira kupembeza. Ndipo iye anati tsiku limenelo zikanakhoza kubwera kupatula poyamba pabwere kaye kugwa kotayika. Ndi chiyani icho? Chikhalidwe chofunda cha mpingo. Chabwino, mvetserani. Ndiloleni ine ndikuwerengereni inu izo ngati inu mungafune. Atesalonika wachiwiri. Chabwino, ine ndikhoza kupeza malo olondola tsopano kuti ndiyambirepo, kotero ife sitisowa kuti tiziwerenga zochuluka chotero. Musati mulole munthu akunyengeni inu. Ndime yachitatu, Atesalonika wachiwiri mutu wathu. Musalole munthu akunyengeni inu mwanjira iliyonse, pakuti tsiku limenelo silidzafika kupatula patadza kugwa kotayika poyamba mbado wa mpingo wa Laodikaya tsopano. Ndipo munthu ameneyo munthu m'modzi munthu watchimo akhale ataululidwa mwana wachiwonongeko m'malo mwa mwana wa Mulungu, mwana wachiwonongeko amene akutsutsa yekha ndi kudzikweza yekha pamwamba pa zonse zimene zikutchedwa Mulungu, kotero kuti iye akupembedzedwa ngati Mulungu, kuti iye ngati Mulungu akukhala mukachisi wa Mulungu kudziwonetsera yekha kuti iye ali Mulungu, kulandira zolapa. Usati undiuze ine mzanga wa Katolika, inu mukunena bwanji kuti inu simumakhulupira zina koma kukwatira kumodzi. Mpingo wa Katolika umayankhula mukukwatira kumodzi. Ngati iwe ulibe amayi izo zili bwino, koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu komwe pano mwa abale anga omwe mkazi wang'ono wakhala pomwe apa, mayi wakhala pano ndi bambo nayenso, ndi mkazi wina pano ali ndi mnyamata wang'ono uyu. Sungwa nayo anakwatiwa ndi mnyamata wa Chiprotestanti, iwo analekana ndipo anatuluka. Kotero ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, msunga nayo amapita kukakwatiwa ndi mnyamata wa Chikatolika, ndipo iye anachita kupita uko ndi kukalipira ndalama zambiri ndi kubwereranso, ndipo iye sanakwatiwe kwa mnyamata wa Chiprotestanti uyu kuyamba nkuyamba. Pano pali Howard abale anga omwe, chabwino pantunda pomwe apa ine sinditchula dzinalo. Iye ali ndi mwana wankazi, ndipo mwana wankaziyo ali pafupi usingu wa zaka 20 ndi zisanu ndi chimodzi. Mwamuna wake iye anamusiya iye mu Milltown, ndipo anathawa ndipo anakakwatiwa ndi mwamuna wa Chikatolika, ndipo tsopano iwo anati iye ayenera kuchoka tchalitsi. Kotero iwo anapereka ndalama zochuluka chotero kuti abwerereko, ndipo anamusintha iye kubwerera ku namwali kachiwiri, ndipo anamukwatitsanso iye kwa mwamuna uyu. Zofunda kumusintha iye kubwerera ku namwali, iye anakwatiwa pamaso a Mulungu ndipo akukhala mu chigololo. Ndizo zolondola chimodzimodzi, ndizo pakuti atero Ambuye izonso zoona. Ichamanyazi bwanji pereka ndalama zochuluka chotero mmenemo. Ndiye chifukwa mipingo yonse yayikulu iyi ndi masukulu zikumangidwa momwe zilili dziko lonse. Inu simukudziwa zimenezo kuno mu United States. Inu muyenera kudzandisata ine kutsidya kwa nyanja kamodzi ndipo inu mudzapeza. Inde bwana inu mupite kumeneko mbale kumene iwo ali ndi dzanja lapamwamba. Ine ndikonza kubweretserani inu chithunzi chotsimikiziridwa mbale kopu wajambula kumene icho ndi kuchitumiza kwa ine cha mlaliki wa Chiprotestant, mlaliki wa mzimu woyera atagona pa nsewu anafufuma pafupi ndithu usingu choncho. Iye ndi mkazi wake ndi msungwana wang'ono anafufuma monga choncho chifukwa iwo amalaliki kumbukira Yesu Kristu mphamvu ya chiukitsiro ndipo anthu amakhoza kupulumusidwa ndi kulandira mzimu woyera iwo anawapha iwo pa nsewu ndipo nkusawalola iwo kuyikidwa ndi kumalavulira pa iwo kwa masiku pambuyo pa masiku ndiko kulondola omwekomweko kumene mʼbale Osborne anachita kugwiridwira pansi pa mifuti kuti awatulutse iwo iwo anapita kumeneko ndipo mmodzi gulu la nsembe linadza pamodzi ndipo linamupha mnyamata wang'ono uyu ndipo mkazi wake anali atangokhala kumene ndi mwana ndipo iwo anayenda kupyola mu nsewu monga choncho ali ndi kuperekezedwa pomutengera iye uko kumanda kukamuyika iye ndipo mayi uyu akuyenda ali ndi mwana akulira pambuyo pa mwamuna wake wakufa ndipo anthu ankayangʼana kuchokera pa zenera anthu amtima woona anali ngati umo ndi momwe mpingo wa katolika umamvelera ife tikuwunyoza iwo ndikumatsatidwa ndi zikwi munsewu mʼbale Osborne anali ndi chidzidzimuso kumeneko mpaka iwo sakanakhoza kumuchosa iye mufu uko unali anthu ambiri zedi ndizozolondola chimodzimodzi ndicho chinyengo ine ndikudziwa ndicho chithunzi choyipa ingokhalanibe phe abwenza chikatolika ife tifika poti tikhule kumbali inayo mumaminiti pang'ono chabwino zindikirani tsopano ife tati tifike pansi zindikirani patsogolo pang'ono ndiloleni ine nditengere izi kwa ine mwina mwake ine ndikoza kukhala nayo nthawi tikadali ndi maminiti 30 apo penyani mwatcheru tsopano tiyeni tibwerere mʼmbuyo mwerengi aliyense mumalingaliro anu chabe kwa miniti cha chithunzi cha mʼmaganizo pamene wokhulupirira aliyense wa orthodox pano akudziwa kuti ulamuliro wa mitundu ukuyamba ndi mfumu Nebukadinezara ndikulondola uko wokhulupirira aliyense wa orthodox amadziwa zimenezo ndipo mfumu Nebukadinezara anali ndi masomphenya ndipo Danieli anamupasa iye kutanthauzira ndikulondola uko ndipo iwo unali mutu wa golide umene uli chibabeloni wachiwiri unali wa amedi ndi aperezi wodzatira unali ufumu wa griki kenako ufumu wa chiroma ndipo pa mapeto a ufumu wa chiroma Yesu Khristu anali mwala umene unadulidwa kuchokera mphiri popanda manja umene unagubuduzikira mkati ndipo unaswera pansi fano ndikulondola uko ndikuphimba dziko lapansi aliyense akudziwa zimenezo wokhulupirira aliyense amadziwa zimenezo ndipo momwe izo mumasiku otsiriza pamene iwo anagawanikana mumaufumu ambiri osiyana awa ndi zina zotero mpaka kuzala uko kunali chitsulo ndi dongo ndipo izo zikutanthauza kuti mneneri anati mochuluka monga inu munaona chitsulo ndi dongo sizi ngasanganizikane limodzi awanso sadzagwirana wina ndi unzake koma iwo adzasakaniza mbewu zimenezo kuyesera mwakuyankhula kwina iwo adzakwatira mwa iwo kuyesera kulera wana awo ndi kuswa chifukwa cha mphamvu monga choncho ndipo inu mukudziwa ndicho choonadi koma gwirani zili nazo ndipo inu anthu mumagwera pansi kwa izo kunena ndi zodabwisa tamuonani Stevenson uyu chilichonse chimene dzina lake lili kuno tsopano lake kuno kodi dzina lake ndi ndani ine ndayiwala basi mnyamata kuno amene akubweretsa kukangana konse uku kuno eya my United States uyu wafunda mpaka pakati inde bwana ine ndikonza kutsimikizira kwa inu nthawi kumene imene mkazi uyu kuno mbuyo muchivumbuso 12 pamene mwana wake wamwamuna anatengedwera kukakhala pa mpando wachifumu wa Mulungu ndi pamene izo zinatero mkaziyo anathawira kuchipululu kumene iye anakasamaliridwa kwa masiku 2,751 mpaka chimodzimodzi tsiku la ku Plymouth Rock chimodzimodzi kumene mpingo unadzera mpaka kuno pofuna ufulu wachipembezo ndipo iye anakhazikitsa kuno ndipo ife tiwerenga mpaka pansi mumutu wa satini wachivumbuluso apa ndi kuyang'ana muno pa ndime ya 15 ndipo tsopano miniti chabe ine ndikufuna kubwerera izo zisanafike ndipo ife tikuona kuno kumene kuti iye anali kuyima kuno champhepete mwa nyanja tsopano ngati ine ndingakhoze chabe kupeza malowo pamene ndime ya 11 ndipo ine ndinaona chirombo china chikutuluka kuchokera pa mtunda osati kuchokera m'madzi kuchokera pa mtunda ndiye khamu ndi unyinji wa anthu ndi madzi ndiye uku ndikumene kunalibe wanthu United States ndipo icho chinali ndi nyanga ziwiri ngati mwana wa nkhosa nyanga ziwiri ngati mwana wangosa osati mwana wangosa ndi chiyani icho ndi njani yathu ya chiamerika zedi wonani apo iye ali nyanga ziwiri ngati mwana wangosa komano kodi icho chinachita chiyani icho chinali ndi ufulu wachipembezo poyamba icho chinkachita ngati mwana wangosa icho chinkayankhula ngati mwana wangosa koma kumbukirani icho sichinakhale konse mbuzi yakale iye anali mwana wangosa dziko ili lilikokha usinkhu wa zaka zana ndi makumi asanu inu mukudziwa basi mwana wangosa ndiyeno icho chinayankhula ngati chinjoka ndipo icho chinachita mphamvu zonse zimene chirombo choyamba chinali nazo chisanakhalepo icho chinjoka chofira ndikupangisa onse amene anali pa dziko lapansi amene amakhala pa dziko lapansi kuti azipembedza chirombo chimene bala lake lakuimfa linachiritsidwa penyani ndipo icho chimachita zodabwisa zazikulu kotero kuti icho chipangisa moto kubwera pansi kuchokera kumwamba bomba la atomiki ndi hydrogeni ophunzira fuko la lunda ndi zina zotero kunyenga mafuko ndi zinthu izi United States uyu adzafika ku ndawu imene mpingo ndi boma zidzalumikizana pamodzi ndipo aprotesta ndi akatolika adzaponya zinthu zawo limodzi kuti amenyane ndi chikominisi ndipo ndicho chimodzimodzi kusewera mumanja achimene mulungu ananena pomwe apa ndipo inu achiprotesta ndi mutagwa ona kutali tulota mkonono mukuwerenga magazini ya nkhani yachikondi m'malo mwa baibulo lanu kunja kumangoyenda mozungulira kwina kwake kuphwando la mtundu wina m'malo mwa msonkhano wa pemphero kwina kwake kumakangana wina ndi mzake za zinthu zakale zazing'ono za mkutu zimene zilibe phindu mochuluka chotero inu muyenera kukhala pa maonde anu kwina kwake ngati inu mukudziwa chimene muyaya ukutanthauza zindikirani pamene mfumu Nebukadinezara mukuyamba mbuyo kutali pamene mbado wa mitundu unali kulowetsedwa mkati tiye ndipenye momwe iwo unabwerera mkati ndipo njira yomwe iwo unalowera mkati inu mudzapeza kuti iwo utuluka njira yomweyo ife tikudziwa kuti pali kuyamba kwa nthawi yachisomo kwa mitundu ndi mapeto a nthawi ndikulondola uko tsopano penyani pamene mfumu Nebukadinezara pamene Danieli anatumidwa kupita kumeneko mneneri wa nzeru pamene ayuda onse anakhala ngati anachepetsedwa pansi ndipo anakhala kugwadira kwa aroma kapena kwa ababelonia koma uko kunali amuna atatu anayi atatu Shadrach, Meshach ndi Abednego ndi Danieli amene analinga mu mtima mwawo kuti atumikire mulungu ndiyeno pamene iwo anamuponya Shadrach ndi ena otero ndipo Danieli anali atakhala mwamuna wamkulu ndipo pamaso pa Nebukadinezara ndi Belshazzar ndi ena otero pamene iye anakhala mwamuna wamkulu tsopano penyani mfumu Nebukadinezara anapanga chifano cha golide ndi kuchiyika icho kunja mmunda ndi kunena kuti aliyense akanayenera kuti azikwanira kwa chifano chimenecho kodi inu munayamba mwazindikirapo kusalakwa kwa izo kwa yemwe chifanocho chinapangidwira icho chinali Danieli fano la munthu ndipo kodi iye sanati mizimu ya milungu achikunja ndipo monga ife tili lero tili nayo itatu kapena inayi ya iyo mizimu ya milungu inkakhala mwa iye ndipo iwo anapanga fano kwa Danieli ndipo iye anali wonse amene sagwadira chifano chimenecho aponyedwa mu ng'anjo ya moto mukuzindikira Danieli wachoka poonekera pa nthawi imeneyo mukumvesa chimene ine ndikutanthauza ndipo aliyense amene akanati asagwadire kufano limenelo akanati adulidwe muziduswa kapena kuponyedwa mukhola la mikango kapena kuotchedwa mung'anjo ya moto kapena china chake chilango umo ndimomwe nyengo ya mitundu inayambira ndi maonekedwe achikunja kupembeza kwa chipembedzo ndi kuzunza kuti awapangise iwo kugwadira kwa icho ndipo baibulo limaneneratu kuti iwo udzatha mwanjira yomweyo munthu woyera Yesu Khristu fano kwa iye kuti azipembedza ilo ndi zina zotero inu mukumbukira mu buku la ofera la Fox iwo ankayika mtanda pasokolo pawo ankayika ng'ombe pa mkono uliwonse monga choncho ndipo nkunena ngati inu simunyoza kunyoza chiprotestanti ndi kukhala mkatolika ndi kupsopsona mtanda uwu iwo amayendesa ng'ombe imozi mbali imozi ndi ina kumbali ndiyeno nkuwakoka mowang'amba iwo ankawawotcha iwo pa nguni iwo anachita chilichonse ine ndafikako ku mphanga za munthaka zakale ine ndikudziwa chimene ine ndikuchiyankhula ndipo onanizo ndiko kulondola ndipo iwo ali kumeneko ndipo zindikirani momwe iwo anadutsira masiku awo akufera Martin Luther asanafike molingana ndi baibulo nalonso tsopano zindikirani mwatchelu kachiwiri tsopano ine ndikufuna inu muzindikire chinthu chachikulu Kodi ufumu wa Chibabiloni wa unasweka motani? Usiku ina pamene iwana pita ndipo anakatenga zikozoela za Mulungu ndikuyamba kumwela vinyo mmenemo. Kuyamba kukhala ndi nthawi yayikulu ndikutengela gulu lalikulu la akazi kunja uko akazi apadera ndipo anali kuvina ndikudyelera ndikukhala ndi nthawi yayikulu. Ikulondola uko? Pa nthawi imeneyo uko kunali kulemba kumene kunabwera pakhoma mene mene tekele ufarasini. Londola uko ndipo iwo anapita ndipo anakawatenga akaldiya onse munthu wawo wophunzira mamembala wofunda ampingo ndipo palibe wa iwo akanagoza kuwerenga izo ndiko kulondola. Koma iwo anali naye mwamuna kumeneko amene akanagoza kuwerenga malilime osadziwika. Haleluya, akanagoza kuwatandauzira iwo. Kuone chimene ine ndikutandauza? Iye akanagoza kutandauzira malilime osadziwika. Umo ndi momwe iwo unatulukira. Umo ndi momwe iwo ukutulukira tsopano ndi mphamvu ya mzimu woyera pa wanthu amene adzadzidwa ndi ubatizo wa mzimu woyera amene ali nayo mphamvu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Apo ukupita mpingo wa mitundu, apo pali wotsalira. Umo ndi momwe iwo unabwerera mkati. Umo ndi momwe iwo ukutulukira chimodzimodzi kugwadira ndi kukakamizira kuchipembezo cha chikunja cha theka. Ndipo Mulungu kubweramo muola lovuta ndi kulemba mu malilime osadziwika ndipo munthu nkutandauzira izo. Iye akanakhoza kutandauzira. Iye sankadziwa chiyankhulo chimenecho, palibe aliyense ankachidziwa icho. Koma iye anali ndi mzimu woyera womwewo umene unamulola iye kutandauzira izo, ndi mzimu woyera womwewo umene uli mu mpingo lero. Inu mumazitcha izo zotentheka. Ine ndivomera kuti iwo ali nazo zochuluka za izo. Koma mʼbale pali mmodzi weniweni uko naponso ndikokulondola. Umodzi weniweni uko naponso ndiyelekeza maponyera chonamizira chilichonse chimene yangakhoze kumene munjira kuti akusokoneze iwe. Ngati iwe sukukhalisa mkomwe za Mulungu koposa kukhala pansi ndi kuwerenga Baibulo lako ndikupembera ndikumufunsa Mulungu, ndiye izo zisonyeza kuti iwe suli wokondeleredwa kwambiri ndi moyo wako. Sundirani umene kunja uko ndikunena, Mulungu ine sindikusamala kaya ndi nyambo zingati za khwankhwala wokalamba zimene inu mutayike kunja uko. Ine ndikuona Baibulo lanu likunena ndipo ine ndatsimikiza ndiko kulondola. Inu munalonjeza izo kwa ine, mbewu ya Abraham. Mulungu anakuitana ninu, inu mudzabwera kwa iyo. Koma ngati inu simuli, inu si ndikusamala kaya ndinu wachipembezo yotani inu mwapita ndizo zonse, inu simungakhoze kubwera. Palibe munthu angakhoze kupatula ngati iye akuitaneni inu. Ndipo iye sakulolera kuti aliyense atayike, koma ambiri a inu mudzatero chifukwa inu muli osakhudzidwa kwambiri za iwo. Ndipo inu mudzapita mozungulira ndikuona china chake chikuoneka motentheka pang'ono, kanthunzi pang'ono. Chabwino dokotala wakuti ndi wakuti ananena zakuti ndi zina zotero. Yeno nkuyenda mozungulira ndi kuchitira mwanu mzimu woyera. Inu mukuziwa ndizo zolondola, ndipo izo sizidzakhululukidwa konse. Inu mudzapeza mu maminiti pang'ono chimene chilemba cha mdielekezi chili, chimene chisindikizo cha mdielekezi chili, chilemba cha chirombo. Aliyense amene ayankhula motsutsa mzimu woyera, iye sadzakhululukidwa mu dziko ili kapena mu dziko likuza. Upenye ndi mpingo woyamba uwo chimene iwo anachita. Penyani za uwu mpingo wachiwiri. Inu mukhoza kudzisindikizira nokha kunja kwa ufumu wa Mulungu ndi kulowa mwandiyelekezi. Kunja kumene kulibe kukhululukidwa mu dziko ili ngakhale ilo likudza. Moona, kotero khalani osamalira, yendani molemekeza. Muzikhala osamalira zimene inu mukuchita, chifukwa inu simukudziwa chimene chiti chidzachitike. Tsopano ife tikuona zonse izi tsopano zikunjikana pansi. Ine ndili ndi maminiti 20. Ine ndikufuna inu mutembenuze ndine kumutu wa 17 chikumbuluso kuti titsirize mu mphindi pang'ono chabe. Tsopano ife tikunda msewu wa kwathu. Letserani matchelu, werengani ndine, tsegulani Baibulo lanu ndipo konzekerani kuti muwerenge. Ichi chiyenera kusindikiza icho. Kumbukirani, pali zilembo ziwiri, chimodzi ndi chinyengo, chimodzi chinacho ndi mzimu woyera, chimodzi ndi chilemba cha mdielekezi. Kumbukirani, ine ndakhala nditanena izi kuti mpingo oyambirira wa Katolika Sopano anthu achikatolika khalani molemekeza kwa maminiti pang'ono. Mpingo oyambirira wa katolika unapanga ganizo lao lao za chinthucho. Iwo anali ndi chiphunziso chabodza cha ukaristiya woyela wakutenga kokulumunya m'malo mwa ubatizo wa mzimu. Achiprotestanti amatenga kugwirana chanza kapena kupanga lonjezo. Onsa iwo akulakwitsa malingana ndi mawu a Mulungu. Ichi ndicho choyang'anapo. Iwo anabwera ndipo anabatiza Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Pamene palibe chiduswa chimbozi cha nthawi imene aliyense anabatizidwapo mwa njira imeneyo, umene uli mwamtheradi ubatizo wa chikunja wa katolika. Ndipo iwo amavomereza izo ndi kuti inu achiprotestanti mumagwadira ku ubatizo wathu. Ine ndinati nchifukwa chiyani inu mumachita izi? Anati mpingo wa katolika ulineyo mphamvu yosindira lemba lililonse iwo akufuna kutero. Ine ndinati ndilobodza. Iye anati nchifukwa chiyani inu mumagwadira kwa iwo nanga? Ndiye inu mumakhala chete. Basa ndi ine, ine sindimakhulupirira mwa iwo, awa ndi mawu a Mulungu ndikokulondola. Ngati anthu akufuna kuwatsatira iwo ayenera kumapita okha. Ine ndili woti ndizinena choonadi. Ndikokulondola. Zinikirani. Ndiye iwo anatuluka ndi zina zonse izi. Mpingo kulumikiza akateke zimu yake ndi zinthu zonse izo pamenepo. Ndi mulu wotani wa zonyasa ndi zamkutu. Ndipo iwo wabala mabiliyoni osapembedza ndi zozizira za maonekedwe ndi ndiyelekezi pa chiyambi. Ndipo ine ndikonza kutsimikizira kwa inu kuti Baibulo linanenapo. Dziko lonse linadabwa pa mphamvu ya chirombo ichi chimene chinalipo, chimene kulibe, komabe chilipo. Izo zingakhale bwanji chinalipo ndipo kulibe. Anati dziko lonse linadabwa za icho. Pamene Roma wachikunja anakhala Roma wa upapa, izo sizinaleke. Kachitidwe kachi Roma kanaleka. Pamene mfumu ya tsopano inabweramo, iye anangokhazikisa dongosolo la tsopano. Koma pamene izo zinafika mu Roma wachikunja, kupyolera mu mpingo wa katolika, kupyolera mu upapa, izo sizinaleke konse. Ngati papa wina amwalira, iwo amayikapo wina. Papa wina akafa, iwo amayikapo wina. Chirombo chimene chinalipo, chimene kulibe. Komabe chilipo, chimene kulibe. Chimene chidzakhalepo, chimene ndipo chidzapita mpaka kuchiwonongeko. Pakuti ukutero mzimu woyera, upyolera mulemba. Tsopano, mvetserani. Ndipo apo panadza mmodzi. Nonsa inu, penyani tsopano mutu wa 17. Ndipo apo panadza kwa ine mmodzi wa angelo asanu ndi awiri amene anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri. Ndizo mbale zotsiriza zimene zatsanuliridwa. Ndipo anayanga ndi ine kunena bwera kuno, ndipo ine ndidzakuonesa iwe chiweruzo cha uhule lalikulu limene likukhala pa madzi ambiri. Penyani chivumbuluso 12. Ameneyo anali mkazi wa unamwali. Iye analidona weniweni. Momwe iye anayimira mokongola, koma apa pali mmodzi amene akutchedwa hule, HULE, amatanthauzawo. Ndi chiyani chimenecho? Tiyeni tichipange fano ichi, kapena kuchifotokoza ichi, mundikhulukire ine. Ndikufika mofulumira kwambiri, ndikuganiza ine ndili ndi maminiti 15, ine ndikala ora lina ndiye, kotero ingokhalani du. Taonani, tabwino, taonani, tiyeni tichifotokoza icho bwino. Iye ndi mkazi wa ufe. Ule ndi chiyani? Ine ndimadana nazo kunena mawuwo, koma izo zalembedwa pano mu Baibulo. Ndi mkazi amene amadzitcha kuti ali mkazi wabwino, ndipo nkumachita chigololo ndiye amuna wena. Tsopano, ngati mkazi akuyimira mpingo, ndiye ndi mpingo umene ukudzitcha kuti uli wa Chikhristu, ndikumachita chigololo ndi zinthu zina. Ndikulondola uko. Kwa iye akukhala pamwamba pa madzi ambiri, khamu ndi unyinji wa anthu. Werengani, pafupi ndime ya 15, ndipo inu muona zimenezo, onani? Kapena ya 17, motsatira pamenepo, ife tifika mu zimenezo mu minute. Mkazi amene akukhala pa madzi ambiri, ule, ndi chinthu chotani. Tsopano, ngati ife tikanakhala ndi masiku, ine ndikanakhoza kumutenga mkazi ameneyo ndi kumufufuza iye kuchokera kwa Kaini mpaka kukudza kwa Ambuye Yesu, ndi kutsimikizira kwa inu kuti iye anali mmodzi woyamba kupanga bungwe mpingo. Iye ndi mayi wa za bungwe, penyani. Ndipo mkazi amene anakhala pamwamba pa madzi ambiri, pamwamba akukhala pamwamba pa madzi ambiri. Tsopano ndime ya 2. amene M-A-F-U-M-U mafumu a dziko lapansi achita naye chiwerewere ndi okhala pa dziko lapansi apangidwa kuledzera ndi vinyo wa chiwerewere chake mwakuyankhula kwina iye akudzinenera kuti ali mpingo wa chikhristu wapamwamba wokongola penyani momwe iye wavekeredwa mu mamiliti pang'ono ndi ngale ndi golide ndi miyala iwo akuti ndi ndani yemwe ali ngati iye ndipo iye anali ndi chikho mu dzanja lake chodzaza ndi vinyo wa ziwerewere zake uve wake chiphunziso chake chimene iye anali kupangisa mafumu o basi kuti ukhale ndi pemphero laling'ono ndi kukupempherera iwe uchoke ku purgatorio ndi zinthu zonse izi ndi zimenezo apo inu muli amenewo ndi mawu a mulungu amene ine ndikuwerenga penyani kotero iye ananditengera ine kutali mu tiyentione ndipo anapanga vinyo ndiyo ndimeya 3 tsopano chabwino ndipo ine ananditengera ine kutali mu mzimu kupita mu chipululu ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chofiira mtundu chirombo chofiira wolemera mpingo wolemera kwambiri mu dziko iwo akufula apa ndani angakhoze kupanga nkhondo ndi iye pali mwamuna mmodzi mu dziko mwamuna mmodzi yekhayo mu dziko mwaonse mdziko amene ali ndi mphamvu ngati masomphenya mfumu Nebukadineza anali zala zakupha zikumizo zikuyenderera kulowa mu lililonse nsemba uja wa chitsulo cha chiroma ukuyenderera kulowa mu fuko lililonse mu dziko palibe mwamuna wina ayi mu dziko amene ali ndi choyankhula chimene papa wa ku Roma ali nacho President Eisenhower akhoza kuyankhula mu United States ndipo ndi lamulo koma alipo mafuko ena amene iye akhoza kuyankhulamo ndipo si kanthu koma utsogoleri wolowezana wa katolika ukhoza kuyankhula mu Roma ndipo fuko lililonse lidzafuwulira kwa icho ndikulondola apo iye tsopano ife timuona pamene iye ali ndikuona ngati uyo ali iye kapena ayi kuona ngati iye akujambulidwa pano molondola chabwino ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chirombo cha mtundu wofiira cholemera chodzala ndi mayina a mwano ubatizo wabodza chuma chabodza kuwatsogolera anthu mwakhungu kumawawuza iwo kuti akhoza kungobwera ku mpingo kudzapanga kuvomereza kwawo ndi zina zotero kuchita tikuoneni Mariya kuchita kuzitunduza umbuli zamkutu ine sindikuona momwe wanthu amaganizo abwino achidziko akanamakhulupirira zinthu zoterozi chokhala ndi mitu isanu ndi iwiri apo inu muli kachiwiri chiwanda chomwechi chimene chili konsekonse chinjoka chofiira chilombo ndi chilichonse chili ndi mitu isanu ndi iwiri nyanga khumi ndipo mkazi tsopano mpingo tsopano chirombo ndi mphamvu iye anali nayo mpingo wa chiroma katolika koma mphamvu za chiroma katolika pano ndi mpingo ukuyankhula tsopano ndipo mkaziyo anavekedwa mu chibakuwa ndi mtundu wofiira ndipo anakometsedwa ndi golide ndi miyala ya mtengo wache ndi ngale ali ndi chikho cha golide mʼdzanja lache chodzala ndi zonyansa ndi uve wa chiwerewere chake nduyo apo ndipo mpingo ndithu inu mukudziwa sichoncho uyenera kukhala pamenepo iwo ukujambulidwa ingowerengani mpaka pansi ndipo ife tione yemwe iye ali ndipo pamutu wake panalembedwa dzina chinsinsi babeloni wamkulu mayi wati mahule chonyansa cha dziko lapansi chabwino achiprotestanti apandi pamene inu mumafika pofinyidwa inu muvomereza kuti iye ndi kahule koma iye anali mayi wachiyani wana amuna wati mahule amene wakanakhala akazi ndikulondola uko iyo ikanakhala mipingo ndiye ndikulondola uko iye ndi mayi wa mpingo ndiye sichoncho iye kodi Martin Luther anachokera kuti chikatolika kodi onse awa anafungatiridwa kuti chikatolika kubweresa chiphunziso chawo chomwecho ndipo inu mumagwadira kwa izi tsopano mkazi wa uthakati kwambiri mu Jeffersonville akhoza kubala msungwana wabwino woona wa unamwali ndikokulondola ndipo iye akhoza kupita molunjika ngati iye akufuna kutero ndiko chomwe chonso umachita mpingo wa Lutera, wa Methodist, ndi wa Baptist, ndi wa Presbyteria, ndi wene otero, iwo anapita molunjika kwa kanthawi. Pamene oyambitsawo awo anali pamenepo akulalikira uthenga kwa iwo. Koma tsopano iwo amapita kuzionetsero, kumadansi, televisioni, kusuta, kuchita china chilichonse. Inu mukudziwa ndizo zoona kukhala ku nyumba la Mulungu? Ndi chiyani chimenecho? Chifukwa ule lanu likuchita ngati mayi ake. Ndicho chimodzimodzi, ndizo chimodzimodzi. Tsopano tiye ndione kumene mtunduwo uli. Baibulo linati iye anali mayi wa timahule, ndipo aliyense amadziwa kuti uyo anali Roma wachikunja kapena mkazi wa Roma wa upapa mpingo wa Katolika. Mumiriti ine ndikuonetsani mwamalo kuwika iwo mudziko la pansi, chimodzimodzi basi kumene iwo uti uzikhala kulondola. Kumene iwo uli ndiyemwe iwo uli, baibulo linanena chomwecho, osati ine, baibulo. Ndipo linanena kuti iye anabala mipingo ya ana akazi ambiri pambuyo pake. Chabwino tsopano a Methodist ndi a Baptist ndi a Lutera ndi ena otero. Inu mukuona kumene inu mukufika, mayi wati mahule, iwo anakhala moyo molondola. Koma pamene kuwala kunayamba kuwala, zili ngati gulu la mphembu mu nthawi ya chirimwe. Kuyatsa gesi mu nsewu pamene mphembu ikudya pa chisonongo chakale kapena china chake chinzake ngati icho, ndi kuyatsirapo kuwala, ndipo muone izo zikuthamangira pokabisala molimba momwe izo zingathere. Iwo ulalikira uthenga kapena ubatizo wa mzimu woyera kwa otuluka maonekedwe okhalamba opanda umulungu, ndipo muwaone iwo. Ife simakhulupirirayi chinthu chimenecho, ine simakhulupirirayi. Chifukwa chiyani inu mukudziwa chimene inu muli pachiyambi? Ndikokulondola, ndikokulondola chimodzimodzi. Ine sindikunena kanthu kotsutsa mpingo wanu mʼbale, inu muli nawo wanthu mmenemwe amene ali ngale. Ine sindikunena kanthu kowatsutsa anthu achikatolika. Ine ndimawakonda anthu achikatolika mofanana monga ine ndimakondela anthu apa Branham Tabernacle. Izo si inu mzanga amene ine ndikuyesera kufulirapo. Si inu ya Methodist ndi a Baptist ndi Branham Tabernacle. Si inu ya amene ine ndikufulirapo. Ndi tchima limene inu mukumulala mdielekezi kulika pa inu. Asi chifukwa inu mumapita kutchali chinu mukuganiza kuti inu muli opulumutsidwa. Yesu anali kupatula pamene abadwa mwamzimu ndi madzi, iye sadzakhoza konse kulowa mu ufumu. Ndipo pamene inu mulandira ubatizo wa mzimu woyera, zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Izo ndizo zochokera molunjika pa phewa mʼbale, koma chimene chili mu phewa molunjika kuchokera mu Baibulo. Yesu sanali konse mwina mwake zizindikiro izi zidzawasata wena, iye anati izo zidzawasata iwo. Oyo anati tsopano ine ndikukhulupirira izo zinali za atumwi. Ine ndikukhulupirira kuti pali kuzungulira kumodzi kokha kwa atumwi, ndipo uko kunali mbuyo umo muchiyambi. Ndipo phunziro lomwe ife tinali nalo usiku wata, iye anali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri mudzanja lake. Ndipo nyenyezi iliyonse inali yoti imperekedwe kwa mbado wa mpingo uliwonse, zikapereke kuwala kulondola. Basi mofanana monga uko kuli mtumwi uko, kuli mtumwi uko, ndi mtumwi uko, ndi mtumwi uko, imene inali mizimu isanu ndi iwiri mukuyamba kwa phunziro lathu, atayima pamaso pa Mulungu kuti atumizidwe kunja ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. O mʼbale, iwo ukhoza kuyenda pozungulira ndi kachiphunziso kena kakang'ono, kachibaptist kapena chimethodist ndikumapita nako iko, koma inu mukayang'ane pa iko mwakupenya kwa Baibulo kamodzi. Ndikokulondola. Eme! Ine ndikumvelera ngati wachipembezo pakali pano. Eme! Inde bwana, yang'anani mʼbale ndi zimene zoti ndikokupera, koma kukwapula kulikonse ipo sikumakupangira inu bwino wina. Mama akhala kumbuyo uko, iwo akakonda kundipangitsa ine kumwa mafuta a msasi. Ife tinali ana achikale ang'ono, ife tinkadya msima ndi nyemba tsiku lililonse mu sabata ndi la Mulungu nalonso. Mwanjira iliyonse ine ndikayenera kumwa mankhwala ochuluka. Loweluka usiku, iwo nthawi zonse angandipanga ine kuti ndimwe mafuta a msasi. Ndipo loweluka usiku, ine ndikachita kugwira mphuno yanga monga tochi. Ine sindikunena izi chifukwa cha nthabwala. Ine ndinkachita kugwira mphuno zanga, ndipo ine ndinkakonza kuti mama, ine sindingakonze basi kuzimwa izo, izo zimandidwalisa ine kwambiri. Iwo angati ngati iwo sakudwalitsa iwe, iwe sakuchitira iwe ubwino ayi. Chotero zili izi. kumukondo weza iwe iwo amapangisa zako ziwalo zako zogaira chakudya kuyamba kugwira bwino ntchito kotero iwe ukozadi kugaya uthenga wa mbumbu achilutera anabwera motsatira ndi kulungamitsidwa ganji iwo anali chabe anapanga bungwe icho chonse mmusimo inde bwana ife ndife mpingo John Wesley anaona kuyeletsedwa iye anati ine ndikuziona izo mosiyana ndipo iye anati izo zonse nzabwino lutera koma izi ndizo icho kodi iye anali chiyani lutera anali nyenyezi ya mbado wake koma pano pali Wesley chabwino tsopano ndi achiuletera onse anabwelera pa sherefu chifukwa iwo anayiwala sanati atero tsopano osati onse a ine ndikutanthauza mpingo wachilutera achilutera akadali nawobe anthu abwino odzazidwa ndi mzimu woyera ndiko kulondola koma tsopano iwo onse anabwelera mbuyo pa mpingo mu mbado umenewu chabwino apa panadza Wesley motsatira iye anawatengera iwo kupyola mbado wake ndiye chinthu choyamba ndimukudziwa motsatira panadza kuti adza mbado wachi Wesley panadza achipentekosite ndipo iwo analandira mzimu woyera kuyankhula mu malilime mayi achimethodist ndi anazareni ndi achiyelo amati ndi ndiyelekezi ndipo inu mukuona chimene inu munachita inu munachitira mwano mzimu woyera ndipo mukuona pamene inu muli lero ndiko kulondo inu chimodzimodzi chimene inu mwachita zedi inu munatero ndipo inu munalephera kuyenda mukuwala ndipo tsopano inu achipentekosti mwakhala wofunda kwambiri mbado wa mpingo Laodikaya uyu mpaka mulungu akulavulani inu kuchoka kama mwake kulondola ndiko kulondola chimodzimodzi inu mukuti kodi inu mumakhulupirira mukuyankhula mmalilime inde bwana kodi inu munayamba mwalankhulapo mmalilime inde bwana ine ndikuyamika mulungu chifukwa cha icho inde bwana ine ndayankhulapo mmalilime nthawi zingapo ndipo ine ndikukhulupirira ndi mphamvu ya mulungu inde ine sindimakhulupirira mu umboni weniweni tsopano kuti ndikuyankhula mmalilime koma ine ndimakhulupirira kuti pali mphamvu ya mulungu imene imakupangisa iwe kuyankhula mmalilime zizindikiro ndi zodabwisa zoti zitsatire inde bwana ndiyeno ndiyelekeza anayika chopsezera khwangwala kumeneko wina wake amene ankaseleula ndikuchita ngati iwo anali nawo mzimu woyera ndipo nonse inu a Pilgrim Holiness ndi achiyero ndi anazareni ndi nonse inu munayangʼana mbuyo ndi kunena ine sindikufuna kalikonse ka iwo chifundo ngati inu mukanakhala nawo mzimu woyera kapena gawo la mulungu pansi mu mtima mwanu woyeresedwa monga inu mumayenera kukhala kuti muli inu mukanayizindikira iyo kuti ili mphamvu ya mulungu kodi yesu sananene ngati inu mukanamudziwa mose inu mukanandidziwa inenso zedi ngati kuyeretsedwa ndi gawo la mzimu woyera umene unakutsukani ndi kukuyeretsani inu ngati inu muli nawo iwo inu mudzazindikira zonse za iwo pamene iwo ubwera dzanja ili limazindikira dzanja ili mutuwu umalizindikira phazi ili ndi gawo la thupi ko baibulo linenera kuti pali mphaso zauzimu zisanu ndi zinayi aneneri aphunzitsi alaliki ndi ane zina zotero ndi kutandauzira malilime kuyankhula mmalilime madziso auzimu ilo lidzazindikira chiduso chilichonse cha iwo inu mumazizidwa ine sindikufuna kanthu kochita ndi iwo kufunda kuno sichoncho ndizozoona chifukwa chiyani chifukwa chiyani inu munatipanga bungwe pingo wanu unanena chomwecho ndipo ndicho chifukwa inu simukanakhoza kuchita zimenezo koma ambiri a inu achimethodist munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera ambiri a inu achibaptist munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera inde bwana inu ndipo ambiri a inu achiyelo munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera inde chifukwa chiyani inu simukusamala chimene mpingo unkanena inu munayenda mukuwala amen inu simunasamale chimene chinali kuchitika inu munkadziwa kuti izo zinali za ambuye ndipo inu munangoyenda basi kulowa mwe iwo nsiyeni wokalamba nsiyeni mayi wokalamba akhale kumbuyo uko mayi wawo wokalamba iye akuchita ngati mayi wake mbuyo uko kahule iye anapanga bungwe ndiyo mfundo kumene yachiyambi cha mvuto pamene mpingo wa katolika unapanga bungwe ndiye mpingo wa lutera unapanga bungwe pambuyo pa iwo kenako mpingo wa methodist unapanga bungwe pambuyo pa iwo kenako mpingo wa baptist unapanga bungwe ndipo tsopano kuli mabungwe mazana asanu ndi amodzi ndi makumi asanu ndi anayi mbambwe asanu ndi limodzi osiyana ndipo achipentekoste anachita chinthu chomwecho kulemelero chafuna chani chani mulungu akutsimikiza kuti iye sali mubungwe iye ali mzimu mzimu oyera haleluya haleluya inde bwana iye samasamala chimene bungwe lanu lili ndi zamkutu zizo ndizolumikizana ndi chikatolika ndipo zapita mbuyo mwa iye ndipo zakhala mwa iye ndipo inu mukulandira chilembe chomwecho chimene iye ali kodi mngelo sanati tulukani mwa iye anthu anga ndipo musakhala ogana nawo zamachimo ake ndipo ine ndidzakulandirani inu musakhudze ayi chinthu chake chosayera ndipo ine ndidzakulandira inu zimu oyera kuyankhula ndipo aliyense amene atenga chilemba cha chirombo kapena chilembo cha dzina lake tikugumba ife tikanakhala ndi nthawi kuti tilowe muizo nthawi iyanga yatha chilembo cha dzina lake ndi chiyani chiprotestanti tieni ife tipange fano longa icho tieni ife tipange bungwe mpingo wathu ndi waukulu basi ngati mpingo wa katolika iwo anatenga zinthu zonse izi iwo anali ndi mipingo yayikulu ndipo ife tili kutero nafenso ife ti ndi ochuluka chomwecho akalasi ya mzinda mu mpingo wathu monga iwo ali nawo muyawo tieni ife tipange fano kwa chirombo ndipo baibulo linanena chiyani iye ndi hule ndipo ndiyo kahule kupyolera mu bungwe koma mpingo wa mulungu wa moyo uli mfulu iye amene mwana wamupanga mfulu ndi mfulu ndithu tulukani ba iye dzazidwani ndi mzimu wa mulungu mafuko akusweka Israeli akuka zizindikiro zomwe baibulo linanenera tu masiku a mitundu akwanira ndizoopsa zochuluka bwelerani mwazika kwanu dziku la chiwombolo layandikira mitima ya amuna ikulephera mwamanga dzazidwani ndi mzimu wa mulungu nyali zanu konzani ziwale yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chayandikira amen momwe zinthu zikupitira iye anati mumasiku otsiriza musaope ayi nkhosa zapang'ono ndi chifuniro chabwino cha atate anu kuti akupatseni inu ufumu kukhala limodzi mu malo a mmwambamwamba ndipo inu a methodist a baptist a presbyteria amene mwawaseka a pentekoste ndipo ine ndikuti pentekoste akusowa kukwapula kwabwino kwa uthenga kakachitidwe kachikale chifukwa iwo anapanga bungwe assemblies of god amene apita mu chachikulu kwambiri cha pentekoste olumikizitsa mgwirizano wa mipingo basi amaonekedwe ndi osayanjanitsika ndipo chachabechabe chimene ine ndinachionapo mzimu woyera ukuchitiridwa pafupifupi zinali ndi mlaliki wa chipentekoste kotero musati muganize chifukwa inu ndinu ampingo wa pentekoste inu mwapulumusidwa iwe umapulumusidwa kokha pamene iwe wabatizidwa moona ndi mzimu wa mulungu mwa mzimu woyera kulumikizana ndi iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake kumapita ndi zizindikiro ndi zodabwisa kuwutsatira mzimu umenewo kulikonse kumene iwo upita zizindikiro zinawatsata aneneri zizindikiro zinamutsata yesu khristu zizindikiro zinawatsata atumwi iye anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo mpaka iye atabwelera kodi ilo linanena zimenezo mʼbale Branham pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire mphamvu iyi ndi kuonetsera kwa fuko lililonse ndipo iyo ikusowa magawo awiri pa atatu a iwobe sanawamve konse iwo ndipo zizindikiro izi zidzawasata iwo iwo fuko lililonse lemelero oh my mwina mwake inu mukaza kuti ine tapenga mbale ine ndikuuzani ine ndimakonda chipembezo chabwino cha nthawi ya chikaleci inde bwana chimakuzika iwe mwa khristu tsopano inu mukuona chimene chilemba cha chirombo chili ndicho chilemba cha chinyengo ndi munthu yemwe ali amangoganiza kuti chabwino ine ndine wampingo ndipo ine ndili wabwino basi ngati munthu winayo kodi ine sindili wampingo ndipo inu mukuzindikira kumene bungwe la mpingo wanu umene inu mukudalirapo kumene iwo unachokera kodi inu mukuzindikira baibulo linati iye amene apembeza chirombo akulandira chilemba chake kapena chilembo cha dzina lake tsono penyani mumphumi kapena mudzanja ndicho chidziwiso kapena ntchito izo sizikutandauza kuti inu muli ndi chidindo chachikulu pa nkhope yanu izo sizikusowa kukhala zimenezo sizili kuyankhula zakunja zili kuyankhula pa zauzimu ndipo mpenye ni iye ndikuona chimene iye amadziwa zalemba mvetserani kwa iye ndikuona kumene iye akupita ngati munthu aliyense alibe chiphunziso ichi mulibe kuwala mwa iye baibulo linati mwaona penyani kumene iye akupita penyani chimene iye akuchita iye akuti chabwino ine ndine wa ndine mprotestant inde bwana ine ndine wa mpingo wina inde bwana ndipo la mulungu inu muli nawo chabe pafupi ulemu wokwanira kwa ilo kuti mubwere mkatimo kuchokera mu mvula iye amapita uko mmalo mopita ku msonkhano wa pemphero inu mumatseka msonkhano ndikukhala ndi kumaonera television iye amapita kunja kuno ndipo iye amamwa ndikumapitiriza ndikumachita monga onse amdziko komabe iye ndi wampingo kumbukirani ndicho chilemba cha tchimo tsopano tiyeni tiwerenge patsogolo pang'ono mwa msanga ndiyene ine nditseka ife tatutsitsa nthawi tiyeni tiwerenge tsopano ndime ya 6 ndipo ine ndinaona mkazi tsopano mpingo ataledzera ndi magazi aoyera ataledzera ndi magazi aoyera inu mukudziwa baibulo linati pamene iye anawonongedwa kuti wachivundi aliyense amene anafa pa dziko lapansi kulakwa kunapezeka mwa mpingo wa katolika chimodzimodzi chiyambi ndi magazi aofera a yesu ndi yohana kuyankhula tsopano ndipo pamene ine ndinamuona iye ine ndinadabwa ndi kuzizwa kwakukulu yohane anati tsopano tiyeni tiyang'ane apo yohane anati ine ndinayang'ana pa iye iye anali wokongola kwambiri mpingo wokondeka waukulu iwo unali ndi gulu lonse la mipingo itabadwa kuchokera mwa iwo mayi wa timahule ndipo ine ndinayang'ana kumbuyo kutali ndipo momwe mkazi uyo iye anali kupereka chiphunziso chabodza icho kupangisa mafumu wonse ndi amuna wopambana kulezera nazo izo ndipo kuno wana ake akazi akuchita chinthu chomwecho koma ine ndinayang'ana pa iye iye anali wokongola kwambiri malo amodzi mulemba anati ine ndikukhala ngati mfumukazi ndipo ine sindisowa kanthu mwaona ndiyeno iye yohana anati ine ndinazizwa ndi iye ine ndinayang'ana pa iye ndipo ndinayang'ana ndi kuzizwa kwakukulu ine ndinazizwa ndi ndipo mngelo ananena kwa ine kodi iwe unazizwa ndi chiyani ine ndikuwuza iwe ine ndikuwuza iwe chinsinsi cha mkazi ndi chirombo chimene chikumunyamula iye chimene chili nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi tsopano tiyeni tione ngati ife tinali kulondola ngati ife tapeza chikatolika molondola ndiye inu mukudziwa chiprotestanti chili kutsatira iwo kotero inu muli inu muli ndi luntha lokwanira kudziwa zimenezo onani penyani chirombo chimene iwe unachiona chinalipo kulibe ndipo chilipo chirombo tsopano penyani kodi inu muzindikira pa ilo linanena kuchuluka kwa mafumu amene anali pamenepo angati amene anagwa mmodzi ayenera kubwera ndipo zidzatuluka kuchokera ku phombo lopanda malire osati pa baibulo kuchokera ku gulu la zamasenga iwo unapangidwa nazo kulibe maziko azimenezo kodi inu mumayipeza kuti purigatorio kodi inu mumazipeza kuti izi zakusadya nyama ndi wansembe osakwatira ndi zinthu zina zonse zimene iwo amachita zovomereza kodi inu mumazipeza izo pati palibe malo paliponse woti mungazipeza izo zinachokera ku gehena baibulo linenera chomwecho izo zinachokera chirombo mphamvu chiphunziso chimene icho chinali nacho zinachokera ku phombo lopanda malire ndipo chikupita mpaka kuchiwonongeko kodi chiwonongeko chili kuti gehena kupita mobwelera komwe ku malo amene icho chinachokerako ndipo iwo amene akhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku kuchokera ku maziko a dziko pamene iwo anachiona chirombo chimene chinalipo kulibe ndipo komabe chilipo tsopano mipingo ya chiprotestanti imati chabwino izo zingakhale motani pamene iwo amati ine ndikukhulupirira yesu khristu iye ndi mpulumusi wanga ndiyelekeza amakhulupirira nayenso mʼbale ndiko kuyenera kukhala kusintha kubadwa kwatsopano kubadwa kachiwiri
Ndipo pamene iwe ubadwa kachiwiri, dzina lako limayikidwa mu buku la moyo wa mwana wangu Hosa. Ino mukuti ine ndimadabwa kawiri kawiri. Chabwino bwanji kodi ine sindiri wabwino ngati wina aliyense. Kodi ine sindiri wabwino monga gulu la inu. Opanda pake oyera odzikubuduza. Ine ndinenso wanzeru. Ine ndinazo izomu. Ine ndinawo ma degree. Ine ndinochokera ku college. Ine ndimachokera ku banja labwino. Makolo anga anali mamembala ampingo ndisana badwa ine. Kodi sindiri ine wabwino monga inu? Iloli nati, dziko lonse, achi protestant ndi wonse, anadabwa, wonse kupatulwa iwo amene mayina awo analembedwa mu buku. Chifukwa chiyani mayina awo analembedwa? Iwo anali mbewu ya Abraham, ndipo anali wolowa mnyumba malingana ndi lonjezo, osankhidwa maziko a dziko asanayikidwe. Ndicho chifukwa iwo samadabwa. Zindikirani, apa tsopano penyani chimene iye ananena, penyani awa ali mu buku la moyo wa mwana wa Nkhosa. Ndipo pano pali mtima umene uli ndi nzeru. Tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Kodi nzeru ndi imodzi mwa mphaso za mzimu woyera? Ndikulondola kuko? Ndi angati amakhulupirira kuti Bible Akorinto oyamba 12 amaphunzitsa kuti mphaso ndi zonsezo mu mpingo ili nzeru tiyeni tione imodzi ya mphaso. Chabwino inu munganene bwanji kuti palibe kuyankhula ndi malilime ndiye. Inu munganene bwanji kuti palibe kutanthauzira kwa malilime. Inu munganene bwanji kuti kulibe machitiso a uzimu. Zathupilo mwelo ngati ine ndili thupi, ndili ndi manja pambali iyi, ndi dzanja mbali iyi, ndi phazi apo, inu munganene bwanji kuti dzanja lili osati phazi. Kodi inu simunamumve zimene Paulo ananena? Tsopano penyani, iye akuyankhula mu masiku otsiriza molunjika kwa thupi anati, pano zili kwa amene ali ndi nzeru. Oh, ine ndimakonda izi. Oh, my. Pano pali chimene chili chikugwedezeni inu, mvetserani kwa ichi. Chabwino, pano pali mtima umene uli ndi nzeru. Kali mbaso za mzimu woyera izo, sizinabwere pansi ku mpado wonse uwo. Nchifukwa chiyani iye anayankhula izi kwa masiku otsiriza ndiye. Ngati sipadzakhala mphaso mu mpingo mu masiku otsiriza. Nchifukwa chiyani iye analondolera izi ku masiku otsiriza ndiye. Pano zili kwa amene ali ndi nzeru. Mitu isanu ndi iwiri, ndiyo mapiri asanu ndi awiri pamene mkaziyo akhalapo. Mapiri angati ndi mizinda ingati mu dziko ngakhale kuli mpingo wakhala pa mapiri asanu ndi awiri. Umodzi wokha uli kuti umenewo mzinda wa Vatican mu Roma. Kulondola uko? Bible linanena kuti hule loyipa ili limene linapanga dziko lonse kuchita ziwerewere ndi kubweretsa gulu la anakazi ang'ono kudzaphunzitsa chinthu chomwecho iye anachita. Iwo sanali woyipa monga iye, koma iwo anali timahule. Anawaphunzitsa iwo chinthu chomwecho. Anati chiyambi cha iwo chidzakhala chili mkazi kapena mpingo kukhala pa mapiri asanu ndi awiri mu Roma. Ine ndayangana konse konse pa dziko, ndiwuzeni ine kumene iwo uli mpingo utakhala pa mapiri asanu ndi awiri. Tsopano ine ndikuwerenga izi kuchokera mu Bible. Ndipo uko kuli mafumu asanu ndi awiri, asanu agwa kale. Tikanative titenge mbiri ya kale ndikupita mbuyo kumene ndikuwonesa izo kumene mafumu anagwera mu Roma chiyambireni cha ufumu wa chi Babiloni. Mmodzi ali Nero ndipo wina ndi wadabwere ndipo iye ayenera kupitiriza kadanga kakafupi mafupi miyezi isanu ndi umodzi pamene iye ati ndipo chirombo penyani maichi tsopano mphamvu itenga malo achikunja. Ndipo chirombo chimene chinaliko ndipo kulibe ngakhale ndi chachisanu ndi chitatu. Tsopano penyani, ndipo chili chachisanu ndi chiwi. Inu nonse mukudziwa chimene mfumu yoyipa iye anali. Iye anawamangirira amayi ake ku mtengo umodzi wa kavalo ndi kuwathamangitsitsa iwo kupyola mu misewu ndi kuyatsa mzindawo pa moto ndi kumakayimba pa phiri. Uwo ndi mtundu omwewo wa nzi umene ukulamulira mpingo umene wakhala mu malo achikunja. Wachisanu ndi chitatu amene ali wachisanu ndi chiwiri. Ndipo iye alipo ndipo kulibe ndipo alipo ndipo kulibe ndipo alipo ndipo kulibe mpaka pansi ndipo akupita mpaka kuchitayiko. kupitilira mpaka na nthawi yakudza kwa Ambuye ndipo iye akuponyedwa mu gehena ndipo nyanga khumi zimene iwe unaziona zili mafumu khumi amene sanalandire maufumu apabe koma alandira mphamvu ngati mafumu ora limodzi ndi chirombo ngati ife pansi tikanakhala nayo sanalandire mphamvu apabe iwo si mafumu iwo analibe iwo sangakhoze nyangazo zinalibe nduwira iwo analandira mphamvu za mafumu ndi chiyanicho olamulira mwankhanza osati mafumu ovekedwa kolona olamulira mwankhanza my tsopano pamene ine ndiwerenga izi ndawi zina mtima wanga umadumba ndi chimwemwe chabwino pamene ine ndiganiza za momwe ife tikukhalira kuno mmasiku otsiriza ndipo nyanga khumi zimene iwe unaziona zili mafumu khumi amene sanalandire maufumu apabe koma alandira mphamvu ngati mafumu ora limodzi ndi chirombo awa ali ndi lingaliro limodzi ndipo adzapereka mphamvu zawo ndi nyonga kwa chirombo awa adzapanga nkhondo ndi mwana wangosa ndipo mwana wangosa adzawagonjesa iwo apo pakudza nkhondo ya Arimagedo kukonzekera zakachikwi pakuti iye ndi ambuye wa mbuye ndi mfumu ya mfumu musati mugwerezedwe ndipo iwo amene ali ndi iye akutchedwa osankhidwa osati inu iye ali inu muli ndi mzimu woyera inu muyenera kufuwula chigonjetso mulungu anakusangani inu asanakhalepo maziko a dziko ngati inu simungakhoze kuona kuwala kwa uthenga ndicho chifukwa inu inu muli chabe akhungu osankhidwa ndi okhulupirika ndipo iye ananena kwa ine madzi amene iwe unawaona kumene akhalako hule ali wanthu khamu ndi mafuko ndi malilime makuyankhula kwina mkazi uyu amene akukhalapa mpingo apereka chiphunziso chake kwa anthu wonse khamu ndi lilime uyo pamenepo iye anali ndi ulamuliro pa iwo iye akukhala pa iwo mphamvu kuwalamulira iwo iye akukhala pa mapiri asanu ndi awiri atavekedwa mu chofira wokongoletsedwa molemera kwambiri pa dziko ndi uyo apo ndipo nyanga khumi zimene iwe unaziona pa chirombo izi zidza penyani tsopano inu mukubwera mu mphamvu ya chikominisi awa adzamuda hule ndipo adzamupanga iye kukhala bwinja ndi wamalisete ndipo adzadya thupi lake ndikumotcha iye ndi moto akuti mulungu wayika mu mitima yawo kuti akwaniritse chifuniro chake ndi kugwirizana ndi kupereka ufumu wawo kwa chirombo mpaka mawu a mulungu akhale atakwaniritsidwa haleluya miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu a mulungu sadzapita konse penyani mkazi amene iwe unamuona ali mzinda wa ukuluwo umene umalamulira pa mafumu a dziko lapansi ndioneseni ine mzinda umodzi mu dziko umene ukulamulira pa mafuko a dziko lapansi kuchokera ku njira iliyonse imene inu mukufuna kunja kwa ufumu wolowezana wa chikatolika mu Roma wakhala pa mapiri asanu ndi awiri palibe mzinda umodzi ndipo sipanakhale konse ndipo sudzakhalaponso kunja kwa mzinda watsopano umene ukubwera kuchokera kumwamba ndikokulondola tsopano miniti yokha ine ndikufuna ndikusonyezeni inu ichi kachiwiri kotero ambuye akhala kukumbukira ndi kutidalisa ife pamodzi pamene ife tikuwerenga izi chabwino penyani pano tsopano ine ndikuwerenga mutu wa satini ine ndikuyambira pa ndime ya 15 ndipo iye anali ndi mphamvu kuti apereke moyo kwa fano ndimo mu United States pomwe ife tamuona akubwerako inu mukuona fano kuti fano la chirombo liyenera nalo kuyankhula ndi kupangisa ochuluka amene sangapembedze fano la chirombo kuti aphedwe ndicho kuwukira ndipo iye anapangisa wonse onse angʼono ndi akulu wolemera ndi osauka wamsinga ndi mfulu kuti alandire chilemba mu dzanja lawo lamanja kapena mu kapitawo zawo mphumi ndipo kuti pasakhale munthu adagule kapena kugulitsa kupatula iye amene anali ndi chilemba kapena dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake tsopano penyani tsopano mwatcheru tsopano mwatcheru kwenikweni ife tisanatseke
Dimeya 18.
Pano
pali nzeru kuona mzimu woyera kuitananso kwa okhulupirira mu tsiku lotsiriza gulu laling'ono ilo uko likuyangula kuitana ku gulu laling'ono mu tsiku ili. Apa pali kwa iye amene ali ndi nzeru mu mpingo, mloleni iye amvetse izi. Loleni iye amene ali nako kumvetsa awerenge chiwerengero cha chirombo, pakuti ndicho chiwerengero cha munthu, osati fuko, munthu. Ndipo chiwerengero chake ndi 500, 50, mbambu zisanu ndi chimodzi. Ndipo ku mzinda wa Vatican komweko, musati mundiwuzeni tsopano, ine ndili nazo zoona za chikhulupiriro chathu ndi zonseona. Uko ku mzinda wa Vatican, ndipo papa akuima ngati wolowa m'malo wa mwana wa Mulungu. Ine ndili nawo anzanga achikatolika akhala pomwe pano, amene anali akatolika akhala pano ndipo akudziwa kuti ndi zozoona. Makolo anga mwina mwake ndisanakhalepo ine anali akatolika nawonso mukuona. Ndiwo amamutcha Patrick woyera mkatolika, ndipo iye sanakhale konse mkatolika. Anati Johani wakuaki anali woyera, ndipo ansembe anamutcha iye ngati mfiti. Zonse anabwisa Yesu anati inu mumayeresa mʼmanda aneneli, ndipo inu munayika iwo mkati mmenemo, inu mumayeresa makoma. Ndiko kulondo penyani ndi chiwerengero cha munthu. Ndipo papa wa ku Roma panalembedwa Vicarius Filii Dei. Izo zinalembedwa mu zilembo za Chiroma. Ingolembani izo nokha mawa. V-E-C-E-R-O. Ingosunganizo mu zilembo za Chiroma. Ndipo mujambule mzere wanu ndikuwongeza ndipo muone chimene inu muli nacho. 666. Kodi iye akukhala kuti pa mapiri asanu ndi awiri. Ndipo kuchokera kumeneko kunabwera bungwe la chipembezo chimene chinkapunzitsa mbalume m'malo mwa Baibulu. Ndipo a Protestant anatuluka kuchokera mu izo, ndipo iwo akuchita chinthu chomwecho basi chimene iwo ali, chifukwa ilo linati iye anali hule ndipo iwo anali timahule. Kutuluka ndi ubatizo wabodza ndi chipembezo chabodza, ndi lingaliro labodza la mzimu woyera, ndi lingaliro labodza la gehena ndi zinthu zina zonse zimonga choncho. Ndipo a Protestant akutsatira mpaka m'musi moponda mapazi. Koma udzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo. Jira ya ulemelero inu mudzayipeza ndi ndiko kulondola. Jira ndiko kuwala lero kuyikidwa mu dzina lofunika la Yesu. Ana ndi akulu lapani za chimo lanu lonse, zimuoyera zedu zalowa mkati. Kuwala kwa madzulo kwafika, ndichoona kuti Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi.
Amen.
Mbale ine ndikukuzani inu ndi nyali za mazulo zimene zikuwala. Chiphunziro chomwecho cha utumwi, ubatizo omwewo wa utumwi, kudzazisa komweko kwa utumwi kwa mzimu woyera, zizindikiro ndi zodabwisa zomwezo za utumwi zikususumira mopyola kwa amitundu monga izo zinawachitira Ayuda kumbuyo uko pa mawa wolawirira kuno, izo zili mukulowa kwa dzuwa.
Amen. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can stand. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, chifukwa cha utenga wa ulemelero.
Hallelujah.
It's dripping in blood. Yes, it's dripping in blood. Count the cost.
Welengani mtengo wake ngati iye adangitsata ine nsieni ya dzikane yeka atenge mtanda wake ifa ndikunditsata ine.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went in the Father. A life-giving soul.
Amen.
Kept dripping with blood, yes. Kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying how long for the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood is dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Let's turn around and shake one another.
Yendi tembelukire pozungulira kugwirana chanza ndi wina tsopano.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Kodinu mukwagwanda mbuye, ambuye akudaliseli inu. Alaleve kupembela kuti inu mudaliso mvelawa, ndipo mulole iwo azipita kwawa kusangalala. Mulole iwo akabwere kukasupe wodzaza magazi otumbuka kutokera kumisemba ya Emmanuele. Mulole iwo asiyeza mwachimpingo ndikubwera ndikudzalandira mzimu woyera. Ife tikupembela mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudaliseni inu usiku wabwino. Mulungu akhale ndi inu.